Ngiyabonga mfowethu Neville. Inkosi ikubusise mfowethu. Sihlwa bangani, ngisanda kungena nje esikhashaneni esedlule futhi ngicabange ukuthi bengingehla futhi nginifisele nonke ukhisimuzo omuhle. Futhi ngakho bengingazi ukuthi bengizoba nalenhlanhla enkulu ukukhuluma kini ngezi lenkosi. Futhi ngakho umfowethu Neville ungicelile futhi benginezindikimba eziningana ezincane zikakhisimuzi ebengizisebenzisa. Enye yazo enhle ePhoenix nasezansi Tucson, izindawo ezehlukene ngapho. Umlayezo wakhisimuzi ojwayelekile futhi ngicabangile kulobu busuku ngizokhuluma nje ngento encane ethize lapha inkosi eyibeke phezulu kwengqondo yami maduzane njengoba bengisenhla eColorado. Futhi bengicabanga ngento ethize ngesikhathi sakhisimuzi futhi ngikubhalile okuncane cishe okuhlanu noma okuyisithupha phansi lapha imibhalo nezinto angiqagele umfowethu Neville nabo bonke abefundisi benza lokho. Wena kubonakala sengathi ikhona into efika kuwe bese uyibhala phansi ulinda isikhashana bese uyiqobela phansi. Ngiqobela entweni yokulobela yephepha, entweni yokulobela yephepha nje seke uma ngibizwa ngesinye isikhathi ngiyobheka konke lapha bese ngithi bekuyini lena manje engiyibambile na yileyo ndlela uma sibizwa ngokukhulu kushesha. Niyazi kwakuvame ukuthi ngisemncane kakhulu, ngangikwazi nje umqondo wami wawugcwele, ngangikwazi nje ukukucabanga lokhu khona. Manje ngangingadingi ukuba ngilinde, ngiyacabanga ezinsukwini ezishumi ezedlule ngangisendaweni ethize thizeni leyo indikimba nakho futhi kuhamba lapha. Niyazi selokhu ngidlule amatshe ambalwa okukhombisa amamayela emgwaqeni mfowethu Higginbotham futhi ngawela imifula embalwa ukuthi akusezi nje ngaleyo ndlela ngithola ukuqhela kudana enhla nomgwaqo kudwa ku njengoba umfowethu Neville eshilo esikhashaneni esedlule siya ngokusondela ngokusondela ekhaya. Kuhle ukubuyela ekhaya, mina ngibuya ngani likhithika iqhwa kabi kabi futhi kune futhi ngezwa ngezingozi nezinto eziningi kakhulu zazo emgwaqeni nabantu bebulawa futhi nje cabangani ukuthi amakhulu amangaki azolahlekelwa impilo yawo manje phakathi kolobusuku nasemva konyaka omusha ukuthi mangaki amamelika azofa futhi niyazi abanye bethu bangahle babe khona lapha kulobusuku. Futhi nje kuyencika manje ukuthi isimo sethu phambi kaNkulunkulu kuyisizwe esidabukile lomfowethu wathi ukudabuka ndawo zonke neflag lethu belilenga izinsuku ezingamashumi amathathu lehliswe uhafu konke ngenxa yesono nabantu abangayemukeli indlela kaNkulunkulu yezinto. Ngisho noma singaphikisana nomuntu uma nokho singekwenze ngendlela yobuzalwane bese kuthi-ke niyabo uma uKristu esehlizini khona ke akunandaba ukuthi uphikisana kangakanani nomuntu usalokhu unothando ngaye nenhlonipho. Ngiphikisana nabaningi abantu izikhathi eziningi kodwa noma kunjalo angazi ngibone noyedwa namanje engiphikisane naye engake ngacabanga okwedlula okumgaxa ngengalo yami futhi ngimbize ngumfowethu ngizame umsiza ngakho konke engingakwenza. Ngiyaphikisana naye ngenxa yokuthi ngicabanga mhlawumbe ukuthi phezu kokuphikisana ukuthi akukholwayo ukuthi ngingahle ngingakholwa njengaye nje kodwa kanjalo njalo kodwa manje ngingazama ukuhlongoza indlela yami kuye njengoba ehlongoza eyakhe kimi futhi ngibahlanganise bese sibonisana bese sibona ukuthi sinani. Kodwa ukuphikisana kanjalo nje mayelana nokufika asifanele neze sithukuthele noma sifune ukulimaza noma sibhubhise noma yini, sifanele njalo sizame ukwakha. Sinenkathi ebandayo yesimo sezulu eyenzekayo lapha, asinayo na kungamashumi ayisikhombisa nambili ngenkathi ngisuka eTucson futhi ngenkathi ilanga lishona futhi kuba mnyama kwakusalokhu kungamashumi ayisithupha nesishiyagalolunye. Ngakho bese ngibuyela enhla lapha ngivevezela konke nje niyazi wonke lo mgwaqo onegqwa nangaphansi kwezingaqwa no ayisinayo yonke into kuyadingeka ngikwejwayele konke futhi kuqhaka kakhulu ukuthi ungathola kanjani kakhulu ukwenza isimo sendalo sibe kakhulu ngendlela encane futhi selokhu nganishiya angibanga cishe impela nethuba lokuthola ukusimama ngine njengesifo sokucinyana kwamankanka esimweni sezulu phakathi lapha futhi njengoba ngiya ngokuba mdala futhi ngazala futhi ngakhuliswa phakathi lapha kodwa ngenkathi niyabo uma usemusha unento ethize ungayintshinga kodwa uma uya ngokuba mdala ngani uqala ukuthola ukuthi into ethize ayikho lapho kwakuvamise ukuthi wawungakhohlwa nje ngakho kunento ethize lapho engeke yantshinga njengoba yenza ngenkathi usengumfanyana ngakho ngithola ukuthi ngaleyo ndlela ukuthi ngileso simo sendawo esifudumele endodeni endala ukuthi ukusiza kancanyana ngiyakhumbula ngiza ngehla leyo uthika pike enhla lapho njengomfanyana ngineminyaka esikhombisa esishiyagalombili ishumi nambili eyishumi nane ubudala ngingafakeza izicathulo zethenisi futhi khona kuyisishiyagalombili noma ishumi ngaphansi kwezingaqhwa nezicathulo zethenisi izinzwani ziphumile kuzo futhi kungamanje lokho akusikho ukwehla njengomgwaqo lapha kodwa ukuqhumisa igqo akukho zimoto ezizayo zehla kungahle kube ngumzila wenqola kanye ngasikhathi ngiza ngehla ngaleyo ndlela ekuseni ngifake ibhantshi elidadlana kungekho yembe futhi lalichaswe kanje kungengaphezu kwalokho okwenzeke khona manje ngimanzi te kuze kuyofika emadolweni ami ngiqhubeka ngqo ngingena futhi ngingakunaki niyabo kulukhuni ukuba nomkhuhlane kodwa lokho kwakuthi akube iminyaka engamashumi amane nanhlanu eyedlula ngakho inqwaba yonke yokwenza buthakathaka sekuhambe inqwaba yamamayela futhi kwakheka iwashi lejubane niyazi ngakho nje asikuthathi njengoba sasivame ukuthatha ngibone umfowethu Caps ephakamisa ikhanda lakhe usemncane kakhulu ukucabanga leyo micabango manje futhi ngakho linda uze ukukhule lapho umfowethu Neville kanye nami sikhona khona ke uyocabanga inqwaba yezinto ngokwehlukile ukuthi ukwenza buthakathaka awu sesike saba nezikhathi ezinkulu enkosini inkosi isibusisile kakhulu futhi ngibonga kakhulu futhi ngiyabuya ngiyacabanga ngesonto elizayo inkosi Thanda ngifuna uma umfowethu Neville engene ndaba nginenkonzo okungenani ngesonto ekuseni futhi mhlawumbe ngesonto ebusuku inkonzo yokuphilisa yangesonto ebusuku ngesonto ekuseni nginomlayezo osemqoka uma inkosi Thanda kuba ngiwethule angikayicabangi indikimba yami akungaphezu nje kwendikimba yami okwamanje akukho ngekithi kuyo ngoba ngaphandle kwanoma iyiphi niyazi isambulo esivela enkosini kodwa nje kimi uqobo ngifuna ukuzwakalisa into ethize ngesonto engithemba ukuthi izothi ukusiza kancanyana ngakulezi zindlela ngifanele ngihambe manje ngibe sensimini futhi nje nginazo zonke izinsuku cishe impela engiyiswa ndawo zonke ngicabanga ukuthi uBilly ubengitshela phakathi kuhlu lohambo ukuthi nginezinsuku ezimbili noma ezintathu ngingeza ngazo ekhaya ngo-April emva kokuba sengisuka lapha ngibuyele eTucson nalokho ukuthi akukucazululeke futhi manje ke kuqhubeke kuze kube ngo-November ozayo u-October uma sengibuyela ngakuleli cala futhi ngivela phesheya kwezilandle manje ezinye futhi izinsuku ezimbili kuya kuKhisimusi olunye futhi usuku akunjalo na lokho kungaba ngezimbili ngomsombuluko ngolwesibili usuku oluphambi kwaKhisimusi na ngolesibili usuku ngaphambi kwaKhisimusi akwesabeki yini ukubona ukuthi leli holiday elikhulu esisondela kulo usondelwa kulo ngendlela okusondelwa ngayo kulo na kuyinto embi kabi into engubudedengu kangaka ukucabanga lowo onogwaja nensumansumane ebizwa ngoChris Kringle uSanta Claus nayo yonke into isuse ubuyona bangempela basuka kulokho uKhisimuzi oyikho manje ase asazi futhi ngempela angikholwa bengiza ngehla nje umkami usemuva lapho futhi ngiza ngehla ngomgwaqo bengilalele usonkanyezi lowo manje bawela nje emqondweni usomkhathi angitshela eminyakeni eminingi eminingi edlula ngenkathi nje ngangise ngumqaphi wezinyamazane lapha eIndiana ngenkathi bengitshela ukuthi lezo zinkanyezi zahlangana kanjani njengoba nje kwenza lowo sonkanyezi wokuqala nalokho kwabumba abathi kwakuyoba into yokwemvelo lokho kwenzeka njalo ngikholwa ukuthi ushilo kulobusuku iminyaka engamakhulu ayisishiyagalombili noma into efana naleyo futhi kuphinde kuyazibumba futhi okokuthi uSadisi noJupiter futhi ngiyakhohlwa noMars khabo ngilelo iphutha ngezinye zezinkanyezi ukuthi zigijima ngejubane kanjani uma zinqamula emikhondweni yazo ziyambisana nomhlaba nalo sonkanyezi kulobusuku bezama ukusho ukuthi empeleni kwakuyinto yemvelo angikuvumi lokho ngikholwa ukuthi kwakuyinto engaphezulu kwemvelo ukuthi uNkulunkulu wayenza izinto ingaphezulu kwemvelo inoNkulunkulu ungaphezulu kwemvelo futhi ngabheka phansi futhi ngazi ukuthi lokhu kubheke emumva manje kuApril inkosi Thanda ukuba ngiphile kade kangako ngiyobe ngineminyaka engamashumi amahlanu nanhlanu ubudala niyabo futhi ngiyazi kodwa ngibuka emumva empilweni yami futhi ngiyamangala ukuthi kwenzekaphi kusukela kulabo khisimuzi abancane bokuqala ngenkathi silengisa amasokisi ethu amade nomama wayethatha mhlambe sasithola iorange nezimbili noma izincezu ezincane ezintathu zikaswidi onemishwe nalowo kwakungukhisimuzi omkhulu kithi kodwa niyazi abantwanyana bazibhekile lezo zipho sisithola ukuthi uKhisimuzi ukakhulu kubantwana babheke lokho ezinsukwini zamanje kuphendulelwa kubantwana kodwa ngempela kufanele kube abantu abadala kufanele kufundise abantwana babo ukuthi owangempela uKhisimuzi uyini futhi angkolwa sanhlobo ukuthi uKristu wayengazalwa ngomhlasi ngamashumi amabili nanhlanu zikaDisemba eJudea ngoba kumakhaza kunoma kunjalo khona lapha manje niyabo futhi abelusi bezimvu babengayigcina kanjani imihlambi yabo ebusuku na bese ke kuba ngokubalwa nayo yonke into noMaria ezovela kude kangako esuka le ezansi eBethlehem enyukela eJudea enyukela eJerusalem njalo ubuyobalwa ulikhoni ukuba ngikwazi ukukholwa yilokho enyuka ngikholwa ukuthi uze eNazareth futhi ngakho ngenkathi kwakungenziwa kanjani lokho kwakungenakwe kwenziwa kodwa ngikholwa ukuthi uKristu wazalwa into yasahlobo ngoba ngandlela zonke wayeyiwundlu niyabo futhi qaphelani wazalelwa endlini yokukhweza izimpahla futhi hayi endlini yokuhlala futhi ngenkathi bemisa esiphambanweni abanye ngokwazi kwethu ukuthi akazange asho ngaye ebahola kodwa bamhola benazini ukuthi iwundlu noma imvu ifanele iholelwe ekuhlatshweni na ayikuya ekuhlatshweni ufanele uyiholele lapho futhi ngokwejwayelekile imbuzi ehola imvu ezibayaneni zokubulalela banembuzi nembuzi iyokwenyukela kulomhubhe ize ifike phezulu ukuba ithole imvu ukuba iqale ukwehlela emhubheni ukuba ibulawe bese kuthi ke imbuzi iyogxuma iphume kodwa uma selifika esikhathini sokuba bezobulala imbuzi ikhahlela ngempela futhi iqophisane izofanele ingene ngoba ubungeke uyisole kodwa yinto ukuthi imvu iholwa kanjani futhi waholelwa ekuhlatshweni bamhola wayeyiwundlu futhi ngikholelwa kuleyo ndlela imvelo ngakho konke namawundlu azalwa ngomashi April nangakhona phakathi lapho hayi ngemuva kukaMay futhi angikholwa ukuthi kwakuyinoma yini ngaphambi kukaMashi nanoma yini emva kukaMay ngesinye isikhathi ngakhona phakathi lapho kodwa ngenkathi ibandla ubuKristu bugana ubuRoma kwakusemkhandlweni waseNaisiya ngenkathi bevuma isizwe samaRoma semukele ubuKristu futhi benza lokho ababe kubiza ngenkolo yomhlaba wonke kwakungubuKristu benza inkolo yomhlaba wonke futhi babekhonza izithombe futhi babe noNkulunkulu welanga futhi khona manje kusukela zingamashumi amabili nanye kuya emashumini amabili nanhlanu ilanga licishe impela lime emzileni walo ofanayo lapho ledlula nikubiza ngokuthini lokho na kade bengicabanga ukuthi bengikwazi kodwa angisakucabangi uma ilanga lizuza isikhathi esingaka futhi lilahlekelwe isikhathi esingaka zize zibe ngamashumi amabili nanye phakathi kwamashumi amabili nanye namashumi amabili nanhlanu zika December ngiyakhohlwa ukuthi bakubiza ngokuthini ini khabo ukufiphala kwelanga kungenkathi edlula ilanga nenyanga kwedlulana kanye kuyinto ephakathi lapho ngicishe impela angikusho kodwa angikwazi khona manje nokho kuyilokho kuma ngikwelanga okubizwa ngamaRoma lokho kungenkathi kuqhubeka isekisi kwakubizwa ngosuku lokuzalwa lukaNkulunkulu welanga babe lugubha kusukela zingamashumi amabili nanye kuya zingamashumi amabili nanhlanu zika December ngakho manje ke ngenxa yokuthi lokhu kwaguqulwa iRoma ubuKristu bemukelwa ngendlela yabo eRoma basebethike sizokwenza umgubho ofanayo futhi senze usuku lokuzalwa kwendodana kaNkulunkulu niyabo uNkulunkulu welanga usuku lokuzalwa kukaJupiter kwasekuba lusuku lokuzalwa lwendodana kaNkulunkulu zingamashumi amabili nanhlanu zika December nalokho kodwa kwenza mehluko muni na niyabo namhlanje uma singisho noma ngabe ukuba babekwenza ngoJulayi noma uAugust kumbe noma kungaba nini kuselokhu kungubungcwele bokukhumbula ukuthi uNkulunkulu wasinika ithemba esinalo phakathi kithi futhi manje wena uthi awu bonke abanye bonke nguSanta Claus futhi beqhubeka njengoba benza ngani singavele nje nathi sikwenze khabo nomzane khabo lona akusiko umgubho wabahedeni kithi leli ihora elingcwele ukuba kwakukade kungekho Christmas kwakungebe khona vuko ukuba wawukade ungekho Christmas kwakungebe khona thando kwakungebe khona kuthula kwakungebe khona imuva kwalokhu ekholweni ukuba kwakukade kungekho Christmas futhi manje wena uthi awu uma lonke izwe bavele nje awu niyabo umbani oyizinkologo emnyameni izibhakabhaka ezinamafu zikhombisa ukuthi kungaba khona ukukhanya ngesikhathi sewumnyama lezi zibani kulobusuku ziyakufakazela lokho ukuthi kungaba khona ukukhanya ngesikhathi sewumnyama futhi kunini lapho kukhanya khona ngamandla akho onke na ebumnyameni khanyisa lamalambu emini ilanga liya ukukhanyisa phakathi kuzoba likhoni ukuthi uqaphele ukuthi ayakhanya. Kodwa nje okukodwa okuncane ilambu elincinyane liyokhanya ligqame ngempela ngesikhathi sokumnyama, futhi khona manje ngobumnyama lapho wonke umKristu efanele ukunikeza ubufakazi bethemba elikuye likaJesu Kristu indodana kaNkulunkulu. Hayi uChris Kringle omunye owazalwa emuva ngaliya niyazi nohlobo oluthize lesihlahla esalayithwayo futhi sehla sadabula ehlathini ngobunye ubusuku indaba eyinganekwane ethize engenamkhawulo, kodwa sikholelwa ngokuqinile ezwini likaNkulunkulu elithinjisiweyo likaMesiya uzayo, futhi wazalwa ngosuku lukaKhisimuzi amashumi amabili cishe impela kusondele eminyakeni ezinkulungwane ezimbili eyedlula. Siyakholwa ngakho kulo busuku sizokhuluma kancanyana ngendlela ehlukile. Mkagele umelusi wenu usevele ukhulumile, futhi mhlambe uyakhuluma ngolwesithathu ebusuku, futhi ngoba ngiyazi ugodle enye indikimba noma okuthize ukunginika olomsamo kulo busuku, futhi ngifuna ayilethe, ngifuna ukumlalela. Kodwa ngaphambi nje manje kokuba senze lokhu, asikhothamise amakhanda ethu nje futhi okomzuzwana omkhuleko. Baba wasezulwini, lo mzuzwana ongcwele omkhulu uma sicabanga ngezinto ezehlukene empalweni lapha ukuthi nomaphi lapho siya khona emuva eTestamenteni elidala likhuluma ngalolo suku lapho uNkulunkulu eyothuma khona indodana yakhe, ukuthi lawa prophet emumva lapho basabela kanjani isikhathi sabo sesiprofeto sezwi likaNkulunkulu kuba size kubo, futhi baprofeta ngezinsuku zabo futhi basho zingakwenzeki izinto ezazizofezeka. Futhi siyakubona konke kwahlangabezwana nakho lapho eBethlehema ngalowo busuku ngenkathi uNkulunkulu ethanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa. Siyakubonga ngalokhu. Futhi manje Nkosi, lo busuku njengoba sizinza lapha ukuba sikhulume ngezwi lakho futhi lingcwele kakhulu Nkosi, yingaleso sizathu sithanda ukukhuluma kuwe kuqala, futhi sicela ukuthi wena uzovula ukuqonda kwethu ezwini lakho egameni likaJesu sikucelile. Amen. Manje ngifuna ukufunda omunye umbhalo lapha, indaba yanjalonjalo nje kaKhisimuzi ngumbhalo otholakala kuMathewu isahluko sesibili, futhi nisaphenya kuleso noJohane wesithathu eleshumi nesithupha. Futhi ngobunye ubusuku enhle Phoenix, uma ninabantu bamatheyiphu lapha nilalele amatheyiphu, ngizothanda ukuba nilalele kulowo othi kungani uJesu adingeka eze eBethlehema, kungani adingeka akwenze na, nalezo zifanekiselo lapho zikaDavide elele futhi elinde phezu kwentaba ebuka ezansi futhi ebona impi yamaFilisti ingena enqabeni, futhi ngiqathanise lokho nenamhlanje ncamashi, futhi ngithola ukuthi iBethlehema ukuthi lichaza ukuthini noKristu uyiBethlehema lethu, futhi bengingakufakazisa ukuthi wonke umuntu ozelwe nguNkulunkulu uzalwa eBethlehema ngoba uKristu uyiBethlehema, futhi yilokho ayeyikho isinkwa sokuphila. Nobeth, B-E-T-H, kuchaza indlu, E-L, nguNkulunkulu, no E-L-H-E-M, ngu-Elham, okuchaza isinkwa, nendlu yesinkwa sikaNkulunkulu. NoJesu Kristu wayeyindlu yesinkwa sikaNkulunkulu, isinkwa sokuphila kuphakade, futhi wonke umuntu ozelwe kuKristu uzelwe eBethlehema, indlu yesinkwa sikaNkulunkulu. Nokuthi kukanjani ngezinhlangano zalamabandla namhlanje ingene kanjani enqabeni njengamaFilisti ukuvimbela abantu kuso. Nokuthi kukanjani ngalawo indoda eyiqhawe azi ukuthi uDavide wayegcotshiwe futhi wayezoba inkosi sukulumbe engakathandwa impela ngabantu ngaleyo nkathi ngoba wayengumhambuma futhi phakathi kwabantu bakhe, kodwa ngolunye usuku ubizo lwakhe luyafika. babe namadoda angamakhawe ekanye naye futhi khumbulani lawo madoda ayengabe angayewezizwe cishe impela onke ayengawezizwe isifanekiso esihle impela sanamhlanje futhi indoda eyodwa yayiqhawe kakhulu yabulala amadoda angamakhulu ayisishiyagalombili ngalokho ngomkhonto wayo yona uqobo ngosuku olulodwa enye yayimi ensimini yembumba nempi iyenyuka ibutho futhi onke abaleka yayisima lapho futhi yabulala amadoda izingalo zayo yaze yakhathala kwase kuthi-ke kwaba ngenye ukuthi yagxumela kanjani emgodini yase ibulala ibhubesi ngosuku olunekhwa ngesandla esisodwa noPhyllis noma umgibhithe wayixosha ngomkhonto omude yayisithatha induku yase ishaya lo mkhonto waphuma esandleni sakhe yathatha umkhonto yase imbulala umgibhithe yona uqobo yase ibulala izinduna ezingamakhulu amathathu futhi nikezani amadoda amakhulu uDavide ememeza uma bengingaphinde ngiphuze niyabo kulowo mthombo lapho ayevame ukuphuzisa khona izimvu zakhe ngenkathi ephuma ekuseni ziphuma esibayaneni zaziye zifune ukuphuza amanzi nalamadoda ahosha izinkemba zawo futhi alwa edabula amamayela ayishumi nanhlanu amadoda abuya nalamanzi noDavide wathi makube kude ukuba ngiwaphuze wayesewathululela emhlabathini njengomnikelo wamanzi enkosini sifanekise sihle kanjepho sento efanayo sikalo Johane wesithathu eleshumi nesithupha kulobusuku uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa futhi wenzani uKristu na ukuphila ayenakho ukuba aphile phakade wakuthululela emhlabathini uvela emithanjeni yakhe ukuphila kwakhe kwemvelo phezu komhlabathi njengomnikelo wethu wesono nokuthi bakanjani abezizwe namhlanje amadoda okuhlonishwa amadoda amakhulu ethatha inkemba futhi emi lapho futhi ecaba indlela yawo ukuba athole ukuphuza amanzi afreshi kaKristu uDavide wethu okungathandwa kakhulu ngabantu namhlanje kodwa uDavide wethu esaziyo ukuthi uzophatha uzonyathela zonke izizwe phansi kwezinyawo zakhe kanjalo futhi azibuse ngentonga yensimbi namadoda angamaqhawe ngempela emi nezwi likaNkulunkulu futhi egawula ngapha nangapha ngokungesabi ngoba siyazi uzophatha asifunde manje emva kukaJohane wesithathu eleshumi nesithupha asifunde ukuvakasha gomeki baka Matthew ongcwele isahluko sesibili manje uJesu sezele eBethlehem laseJudea emihleni kaHerod inkosi bheka kwafika izazi eJerusalema zivela empumalanga zithi uphi lowo ozelwe eyinkosi yabajuda na ngokuba sibonile inkanyezi yakhe kwelasempumalanga size ukukhuleka kuye uHerod inkosi ekuzwile lokhu wakhathazeka neJerusalema lonke kanye naye wabutha abaphristi abakhulu nababhali besizwe wabuza kubo ukuthi uKristu uza kuzalelwaphi bathi kuye waseBethlehem laseJudiya ngokuba kulotshiwe kanjalo ngomprofethi ukuthi nawe Bethlehem lizwe lakwaJuda kawusiye umncane nakanye kubabusi bakwaJuda kuya kuvela kuwe umbusi oya kubusa abantu bami u-Israyeli uHerod ezibizile izazi ngasese wabuzisisa kuze isikhathi inkanyezi ebonakele ngaso wazithuma eBethlehem wathi hambani nibuzisise ngumntwana kuyakuthi nxa nimfumene ningitshele ukuba nami ngiye ngikhuleke kuye sezizwile inkosi zamuka futhi bheka inkanyezi ezayibona kwelasempumalanga yahamba phambi kwazo yaze yafika yema phezu kwalapho umntwana ekhona futhi zathi kuyibona inkanyezi zathokoza ngokuthokoza okukhulu kakhulu zase zingena endlini zabona umntwana noMaria unina zawa phansi zakhuleka kuye zavula amagugu azo zamkhunga ngezipho igolide amakha nenhlaka kwathi ziyaliwe uNkulunkulu ngephupho ukuba zingamuki zingabuyeli kuHerodi, zabuyela ezweni lakubo ngenye indlela. Kuqake ngempela lapha ukuthi kukanjani ukuthi uNkulunkulu ngendlela encane uNkulunkulu ukhuluma kubantu ngamaphupho. Ngiyakukholwa kodwa ukuthi uNkulunkulu ululudaba wayisebenzisa kanjani engeyesibili. Manje iphupho uma lihunyushwa ngokuyikho liyafana njengombono. Uma kuyiphupho futhi lihunyushwa, uNkulunkulu walisebenzisa usukela emumva le eTestamenteni elidala, futhi kwehle njalo ngeminyaka, futhi kwethenjiswa ngezinsuku zokugcina ukuba lisetshenziswe futhi. Manje abantu bangadla baye beqise nokunye nokunye, futhi bathole amaphupho esabisayo, futhi alisilo elangempela amaphupho okomoya alizwakali uma ulifunda nokunye kwalo kungahle kubonakale uqinisile, kodwa nokho kunawangempela amaphupho okomoya. Futhi siyazi lapha eTabernakele ukuthi uNkulunkulu unikeza abantu amaphupho, futhi ayahunyushwa, futhi ayafezeka, futhi angawangempela, kodwa lindlela yesibili yokukwenza. Niyabo, manje isizathu kwakwenziwa ngaleyo nkathi kwakungenxa yokuthi kwakungekho umprofethi ezweni ngaleso sikhathi ukuhumusha iphupho. Niyabo, kwakungekho umprofethi ukuhumusha amaphupho njengoJosefa noDanyeli nalawo baprofethi basendulo. Babekade bengenayo umprofethi iminyaka engamakhulu amane, noNkulunkulu wasebenzisa iphupho ukuenzela inhlalakahle yomntwana wakhe uQobo. Wenza watshela uJosefa ngenkathi waye ngumuntu olungile engathandi ukumthela ngehlazo obala, wayefuna ukumlahla ngasese. Akungabazeki wamtshela ukuvakasha kukaGabriyeli kanjalo njalo nalokho ayekushilo, kodwa ngenkathi esembona ezoba ngumama kwakungejwayelekile kakhulu. Niyazi nje kwakuyinto ehluke ngempela, futhi niyazi yileyo indaba namuhla uNkulunkulu wenza izinto ngokungejwayelekile, futhi kungokungejwayelekile kakhulu kuze kuthi ngisho nomuntu nje angakwazi ukukubona. UJosefa wayengakuqondi, kwakungokungejwayeleki kakhulu. Wayengumuntu olungileyo, akukho okwakungalungile kuye. Wayengumuntu olungileyo, indoda enokulunga, kodwa kwakungejwayelekile kakhulu. Niyabo, uJosefa mhlambe eneminyaka engamashumi amane ubudala noma amashumi amane nanhlanu, into efana naleyo basho njalo ngenkathi yena noMaria bethembisa. Kodwa lapha sithola into ethize eyayingakaze yenzeke, owesifazane ethembisene lendoda futhi nokufunyana ezoba ngumama. Futhi kwakungejwayelekile kakhulu, uJosefa wayefuna ukumlahla, kodwa ngaso leso sikhathi esibucayi uNkulunkulu wathuma ingelosi yakhe, futhi yabonakala kuye ngephupho yayisithi, ungesabi kumthatha uMaria umkakho ngokuba lokho akukhulelwe kungokukamoya ongcwele. Ukukholwa ngokuzalwa okunjipho okufanele ukuthi uJosefa wayenakho ngenkathi evuka lapho, niyabo, wayengenaso neze isidingo sanoma ikuphi ukuhumusha iphupho. Lalingekho ezifanekiselweni, laphuma laqonda ngqo, ungesabi kumthatha uMaria umkakho ngokuba lokho akukhulelwe kungokomoya ongcwele. Kwakungekho umprofethi ukunikeza ukuhumusha, ngakho kwakufanele kuze ngqo, kuqonde ngqo kanjalo kuNkulunkulu, kuvela kuNkulunkulu kuya kuJosefa. Manje futhi uNkulunkulu uthathe leyo ndlela engesibili. Kusifundisani khona lapha ngaphambi kokuba sishaye indikimba yethu na? Nakho kusifundisa khona ukuthi uNkulunkulu angasebenzisa onke amandla obuthina uma ku-commit nikelwe kuye. Angasebenzisa umqondo wethu, amaphupho ethu, ukuzwa kwethu kancane, unembeza wethu wokuqala, ulimi lwethu, amaculo ethu, amehlo ethu, yonke into esinayo ingasetshenziswa nguNkulunkulu uma inikelwa kuNkulunkulu. Niyabo, yonke into oyiyo inikele kuNkulunkulu. Uyosebenzisa yonke intuba nayo yonke ingxenye yakho, uyoyisebenzisa. Akunandaba ukuthi yini uyokusebenzisa uma kungcweliswele enhlosweni yakhe nobizo. Manje kulobusuku sizokhuluma ngokuthi izipho, futhi ngifuna ukukunika isihloko lokhu uma ngibhale ngiqobele phansi into ethize phakathi lapho ngenkathi umfuthi neveli ephezulu. Izipho zikaNkulunkulu njalo zithola, izipho zikaNkulunkulu njalo ziyazithola izindawo zazo. Izipho zikaNkulunkulu njalo siyenqatshwa, kodwa ngempela siyayithola indawo yaso uma manje bhekisisani isipho lezizazi ezasithengayo noma ezasiletha kuye. Namhlanje sithola ukuthi sishintshanisana ngezipho, wonke umuntu uzofanele athole isipho futhi azame ukulinganisela ukuthi umfo olandelayo uzomphani, ngakho angamnika into eqhathaniseka kangako. Futhi uma kungesiyo, awu, ngonyaka omusha uzizwa ukuthi uzofanele akwenze, futhi ngamunye etadisha futhi ekhathazeka futhi ehamba kuyiphansi lendlu osozigidi ukuthi bazodlula kanjani, banikezana okungaka kulo nalowo, kanti kuyiphutha ngakho konke. Kungakho konke uKhisimuzi, lapha sinye kuphela isipho ongaphana ngaso, naleso singuwe uqobo. Zinikele wena uqobo kuNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu sevele ukupha isipho sakhe. Manje yinye kuphela into oyikweleta ukuba uyibuyisele kuNkulunkulu, lowo nguwe uqobo lwa kuye. Manje futhi izikhathi eziningi amagama aseBhayibhelini asisakuqapheli. Namhlanje ningizwile kaningi ngileyisa leli gama labantwana bebiza, noma abantu bebiza abantwana babo ngoRicky. Manje uRicky igama elibi kabi. Niyabo futhi lihi ningababizi ngalelo. Uma unomntwana ogama linguRicky, bakithi lishintshe libe ngenye into. URicky noma uElvis noma into enjengaleyo, uRicky uchaza igundane. Niyabo futhi ngakho uhamba futhi lokho umuntu ombiza ngakho, lokho uzwakalisa lokho inenekazi elincane. Ngolunye usuku lalinomfana omncane phandle lapho owayebizwa ngoRicky, negama lakhe linguRicky, uJames Ricky. Futhi ngoba lalithandwa kakhulu ngabantu, uRicky bambiza ngoRicky ngathi lishintshe lelo gama. Ngiqaphela abanye abantu behlezi khona lapha manje, onendodana encane ngumzukulu negama layo oyedwa onomoya omuhle kunabo bonke. Umfana omncane, umfo omncane obukekayo nomunye nguRicky, futhi yilokho ayikho. Mpekisisi nje imvelo yakhe injengalokho nje. Futhi ungathi kwabanye babazali bakhe abangomkhulu nogogo noma omunye, ngathi tshela umama ashintshe igama lalo mfana, ashintshe lelo gama nje bese ebhekisisa ukuthi kwenzekani kumfanyana. Niyabo nina bantu, anifuni ukukukholwa lokho. Sicabanga ukuthi sesiphile isikhathi eside kakhulu salokho. Uma kungekho okuthize egameni, pho kungani inqobo nje? Uma uJakobe wayesabizwa ngoJakobe ukuchaza umqineli, umkhohlisi, yilokho ayeyikho na? Kodwa ngenkathi ebambana nenkosi ubusuku bonke, nenkosi yalishintsha igama lakhe. Futhi cishe ngenkathi cishe eneminyaka engamashumi ayisithupha obudala, washintsha igama lakhe lisuka kuJakobe liya ku-Israyeli, inkosana phambi kwaNkulunkulu. Futhi yilokho ayeyikho. Kungani u-Abrahama abizwa, wadingeka abizwe ngu-Abrahama ngaphambi kokuba ingane ikwazi ukuzalwa na? Kungani uSarayi abizwa ngoSara ngaphambi kokuba ingane ikwazi ukuzalwa na? Kungani uPawulu noma biza igama lakhe lalingoSawulu kodwa ngenkathi ehlangana noJesu wamshintsha esuka ekubeni uSawulu waya ekubeni nguPawulu? Ngenkathi uSimoni eshintshwa esuka ekubeni nguSimoni eya ekubeni nguPetro, okuchaza itshe elincane. Futhi onke amagama abo ashintshwa yingoba lokho obizwa ngakho kunento kukho. Uma ukhuluma into ethize izikhomba yona. Angifuni ukungena lapho ngoba lokho kuza ngesonto elizayo ebusuku. Niyabo inkomba yezwi futhi, kodwa manje sithole lezi zinto ziyiqiniso kakhulu. Manje bhekisisani uNkulunkulu kuyinto exakile kakhulu kulobusuku ukubona ukuthi lawo madoda omegi amadoda afundile amadoda amakhulu eza ehla evela empumalanga lelo kwakuyiBhabhiloni okwakuyiIndia futhi awangeni neze kunoma ibuphi ubusuku bonke futhi aqala ngobunye ubusuku futhi afika lapho ngobulandelayo athatha cishe iminyaka emibili ukufika lapho awafiki neze enganeni encane esemkhombeni afika kumntwana osemncane umntwana osemncane noHerodi wabulala abantwana kusukela wabaneminyaka emibili ubudala niyabo ukwazi ukuthi kwakungesiyo ingane encane esancela ibele ilele embhedeni wezingane wayeyovele nje azibulale zonke izingane ezisancela ibele kodwa wabulala abantwana abancane ukuze aqiniseke ukuthi uyamthola noma phi kusukela eminyakeni emibili ubudala kuhlehle wamise isikhathi azi ukuthi wayengafuni ukubulala abaningi kakhulu bonke wavele nje ngoba babefana kakhulu nezigqila kuye wayefuna ukuthola ukuqiniseka ukuthi uyamthola ngakho wathi umntwanyana uyobe cishe eseneminyaka emibili ubudala ngakho yonke into kusukela eminyakeni emibili ubudala kwehle ibulaleni nyabo nalokho kwafezekiswa okwashiwo ngumprofeti ukuthi eRama kuyozwakala ukudazuluka noma ukukhala ukukhala izinyembezi lo Rakeli ekhalela abantwana bakhe futhi babengasekho manje niqaphelile ukuthi lezi zazi amadoda amakhulu yayisenhle eBhabhiloni futhi abona inkanyezi yakhe sithe sibonile inkanyezi yakhe kwelasempumalanga futhi size ukukhuleka kuye avele empumalanga lapho abona khona inkanyezi entshonalanga ngoba iIndia intshonalanga inyakatho ntshonalanga yasePalestina futhi ehla ngqo edabula ngasemfuleni iTigris futhi awela amathafa aqonda phambili ayongena eza ehlela eBethlehem lapho afumana khona ingane futhi khumbulani uJosepha nabo abazange basuke lapho baqonda ngqo ezansi eNazareth base bekhuphula umntwana khona lapho manje siyabona ukuthi lapha ethula lamadoda engosukanyezi futhi etadisha izinkanyezi futhi ebona lezi zinkanyiso zasezulwini eziyifihlakalo zibonakala phezulu lapho ukuthi ngakukhona into eyayenzeka ukuthi ayazi ukuthi lo ngumesiya umbusi wamazulu nomhlaba wayezozalwa futhi ayeza azi ukuthi uNkulunkulu babuzovalelwa buvalelwe endlini eyisidalwa esingumuntu ngoba ukukhombisa wena ubufakazi bawo niyazi niyazi impilo yakho ikhuluma uzwakale kakhulu impela kunamazwi akho kuze ungabi nandaba ukuthi uthini abantu bayakwazi ukuthi uyini ngalokho yikho futhi bhekisisani laba bantu laba omegi bamlethela bhekisisani izipho abamlethela zona zakhomba ukuthi babecabanga ukuthi wayeyini bamlethela igolide amakha nenhlaka futhi manje bhekisisani ukuthi lezi zifanekiselo ziyini engifuna ukukhuluma kini ngazo manje ungukuthi lezi zifanekiselo zichaza ukuthini manje nginomunye umbhalo obhalelwe la esizofunda emzuzwaneni ngawo inkosi Thanda manje igolide namakha nenhlaka manje igolide eBhayibhelini ufanelana kanjani ukufanela uKristu ngoba igolide likhuluma ngubuNkulunkulu igolide li ngubuNkulunkulu sizofika kukho emzuzwaneni nje amakha kukhuluma ngenkonzo nenhlaka ngokufa uNkulunkulu ubuNkulunkulu enkonzweni ukuba afe futhi yilokho ayikho yona impela into abayiletha yakhomba ababecabanga ukuthi wayeyikho futhi ngisho lokho kithi namhlanje izinto esiziletha kuye ikhomba ukuthi imicabango yethu uyini ngaye niyaqonda ukuthi ngichaza ukuthini na niyabo uma uyi uma ulikholwa ngayo yonke inhliziyo yakho lonke izwi lalokho uyokukhomba ngokunikela konke lokho onakho kulo nyabo kodwa uma ukholwa ukuthi kuyindawo enhle yokuzihlanganisa nabantu abangcono ngasebandleni nezinto ezinjalo lokho kuthi nje akube yilokho okunikezayo amahora ambalwa nje etshaliswano nabanye bebandla noma okuthize kodwa uma ngempela ulikholo ngayo yonke inhliziyo yakho khona-ke unikela ngakho konke okukuwe kulo nyabo futhi ukhomba wena ukuthi ukholwa ngokweqiniso umlayezo ukuthi ukholwa ukuthi uyiqiniso abantu abaningi kakhulu bathi ngingakukholwa lokhu kangaka ngakholwa kanjalo abafundi ngikholwa ukuthi isikhathi sokugcina lapha ngakhuluma ngalokho amakholwa abazenzisi nabangakholwayo kwakungesikho yini ukuthi kwakuyikho na angikhulumanga yini ngalokho lapha na niyabo nomuntu ngamunye ukuthi siyini isigaba sabo niyabo kuzofika endaweni lapho khona bengathatha khona okungaka kwaso ngeke bathatha konke manje zazifanela kahle kanjani lezi zipho ohambweni lukaKristu emhlabeni ingane ezalwa lapha emhlabeni nalezi zipho izazi ezamlethela zona zafanelana nje ncimishi nokuthunywa kwakhe kuvela kuNkulunkulu nohambo lwakhe emhlabeni manje into yokuqala uNkulunkulu lona kwakunguNkulunkulu uJesu wayenguNkulunkulu esimweni somuntu lokho kulukhulu kubantu kuba bakugwinye lokho ngisho nanamhlanje ukuthi wayenguNkulunkulu futhi yilokho ayeyikho wayengengaphansi ngalutho kunuNkulunkulu wayenguNkulunkulu ebonakaliswe enyameni wayengumdali kokudaliweyo kwakhe uqobo manje lokho wayengumdali kokudaliweyo kwakhe ngokudaliweyo kwenzela okudaliweyo wayengumdali kokudaliweyo kwakhe ngokudaliweyo kwakhe enzela okudaliweyo kwakhe yonke imimoya evunguzayo ibuyela ngokuNkulunkulu yonke into aniboni na ukugcwala kukaNkulunkulu wayengumdali ngangokuthi wayenguNkulunkulu futhi wayesidalwa emhlabeni isidalwa esesikhathi okusho ukuthi kufanele ukuthi wayenesiqalo ngakho-ke wazidalela yena umzimba ukuba ahlale kuwo uNkulunkulu uqobo lwakhe wadala umzimba wakhe uqobo nyabo ukuthi ngalokhu okudaliweyo angahle asindise okudaliweyo okulahlekileyo ayekudalile ayikho into umuntu angayishabalalisa akukho neyodwa into ngeke wenza lutho ukuba ngokupheleleyo ubhubhise noma yini ungahle uthathe isiqephu sephepha bese usishisa nya ungahle ushise indlu ilothe ungahle ushise isihlahla silothe awuzange usishabalalise wena lokho kushisa phakathi lapho lowo mlilo ohlakazayo lokho kuphela izakhi amakhemikhali eqhuma abuyela kulokho ayeyikho ekuqaleni awashabalele uma ushisa isijuqu sogodo nezwe lithi uma siphile phakade njengoNkulunkulu nalokho amakhemikhali aphuma kulolo khuni nalowo mlilo wabuyela emuva eziqalweni zawo zasekuqaleni nokwawo kunoma ikuphi okwakuyikho ukubhidlika kwezakhi ezinci ama-athomu kanjalo njalo izwe lithi simi izigidi zeminyaka lokho bekungabuya khona ngqo futhi kube esinye isihlahla impela nje njengoba sasinjalo ungeke washabalalisa noma yini ngoba kuyizwi likaNkulunkulu elikhulunyiwe amen nalokho kungenza ngizizwe ngigcwala ukholo manje niyabo okushiwo nguNkulunkulu kuma kuze kube phakade amen niyabo ungeke washabalalisa singenye lomhlaba futhi asisoze sashabalaliswa nya khaba umnumzane isono umphefumulo siyoshabalaliswa. Siyakuqonda lokho, kodwa umzimba esiphila kuwo ungeke washabalaliswa, niyabo. Manje ngakho-ke uNkulunkulu wazidalela yena uqobo umzimba. Wayengumdali futhi wadala okwakhe uqobo okudaliweyo ukuthi ngalokhu okudaliweyo akwazi ukusindisa labo ababelahlekile kokudaliweyo kwakhe. Lowo nguwe nami, izidalwa zesikhathi. Izwi lakhe lakhe impela lakhombisa lokho, yena nemisebenzi yakhe kwafakazisa ukuthi wayengengaphansi ngalutho kunomdali. Wathatha ucezu lwesinkwa wase eluhlephula, wayeseqhubeka nokuhlephula lolo cezu olulodwa lwesinkwa. Wayesepha abantu abayizinkulungwane ezinhlanu ngalo, wayesecosha iziqabetho ezigcwele izincizo ezashiywayo, futhi wonke umuntu wayenokusutha okuphelele kwezinkwa. Wathatha inhlanzi wayeseyihlephula leyo nhlanzi. Manje uma siqonda ukuthi wayidala leyo nhlanzi ekuqaleni, wasidala leso sinkwa ekuqaleni. Kodwa wathatha leyo nhlanzi wayesehlephula leyo nhlanzi yayikade iyinhlanzi ephilayo, yaseke iyabiliswa noma yathoswa. Futhi njalo uma eyihlephula noma ngabe yayiyini, yosiwe noma ithosiwe, yakhula yabuyela emuva ngawo lowo mzuzu ayihlephula ngawo engiyabiliswa noma inhlanzi ethosiwe. Akumangalisi lokho na? Lokho kwakhombisa ukuthi wayengengaphansi ngalutho kunoJehova, bese kuthi-ke wayengumdali owayengathatha okwakhe uqobo okudaliweyo, futhi ngokudaliweyo kwakhe kuzwakalisa ukuthi wayengubani. Haleluya! Lokho kwakufakazisa ukuthi wayeyilokho ayeyikho, wayengubuNkulunkulu. Ngakho igolide laliba nguye emnikelweni ekuzalweni kwakhe, wayengubuNkulunkulu benziwe inyama. Ngingahle ngiwise ukuthize akukho zihambi phakathi kwethu kulo busuku, ngiqagele ngakho kulo mhlangano womkhuleko. Kodwa ake ngisho ukuthize ngabe uJesu ngenkathi elapha manje lokhu kungokokucabanga, hhayi okwe mhlambe ukuhlolisisa njalo. Qaphelani okokucabanga nje, uJesu wathi kuJohane ongcwele weshumi nane eleshumi nambili, okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo mina naye uyakuyenza nemikhulu kunalo uyakuyenza, ngokuba ngiya kubaba wami. Nikuqaphelile lokho na? Qaphelani manje, le kwakuyindodana kaNkulunkulu ithembisa ekholweni ukuthi izinto ezinkulu kakhulu kunalezo eyazenza kulezi zinsuku zokugcina, ukuthi ikholwa liyokwenza izinto ezinkulu kunalezo eyazenza. UJohane ongcwele isahluko seshumi nane ivesi leshumi nambili. Kunjalo na, niyakholwa ukuthi uJesu wakusho na? Qaphelani, ngenkathi uJesu edala isinkwa, wathatha ucezu lwesinkwa, wayesedala isinkwa esasesivele siyisinkwa. Ngenkathi edala inhlanzi, wathatha inhlanzi eyayidalwe iyinhlanzi ekuqaleni, futhi wakhipha enye inhlanzi kuyo. Kunjalo na, wathatha amanzi okwakungashiwo nje ukuthi ayesephenduke aba yiwayini, futhi wenza iwayini ngawo. Kunjalo na, kodwa simbonile phakathi kwethu kulolu izinsuku zokugcina edala izinto khona ngqo, kungekho nto emi lapho. Kunjalo na, ukudala ingwejeje lapho kungekho zingwejeje. Kunjalo, oh, uyi uhlala enguNkulunkulu, ungono bobuNkulunkulu nje kakhulu namhlanje, njengoba wayenjalo ngaleyo nkathi, futhi wayehlala enjalo noma uyoba njalo njalo. Usalokhu enguNkulunkulu futhi ephosela inselelo izinhliziyo ukuba zikukholwe izinto ezinkulu kunalena. Wena kungekho nto yokubamba nokuhlephula kuyo, ukukhulume futhi kuyoba njalo. Qaphelani manje, sithole ukuthi ezakhe wakhomba imisebenzi ayenza, yakhomba ukuthi wayengolobuNkulunkulu. Kwakukhombisa ukuthi wayenjalo, ngokuba wathi, uma ngingayenzi imisebenzi kababa wami, khona-ke ningangikholwa. futhi ubengeke yini umkhristu athi namhlanje uma ngingayenzi imisebenzi yomsindisi wami ningangikholwa yabo njengoba ubaba angithuma nami ngiyanithuma futhi uma nenza imisebenzi yokudaliweyo kukababa amthumile khona ke kungokudaliweyo uKristu umdali osithumayo wenza imisebenzi kaKristu umdali yabo njengoba ubaba angithuma nami ngiyanithuma futhi uma ngingayenzi imisebenzi kababa wami ingangikholwa Wonake umkhristu namhlanje ufanele enze ukuphila uKristu akwenza noma sinelungelo ukusho akunjalo kaphelani manje imisebenzi yakhe yamdala noma yamkhomba ukuba abe ngumdali imisebenzi yakhe ayenza yathwesa umthele ubufakazi bokuphila kwakhe ukuthi waye ngumdali ayikho indlela yokudeda kukho Ngakho ke ngenkathi benikela isipho segulide babenokuvumelana kokuphelele noNkulunkulu ngezipho zabo bamupha igolide elamkhomba njengobuNkulunkulu umqhele njalo umqhele wegolide ikhanda legolide lenkosi uNebukadnezari konke niyabo njalo ubuNkulunkulu bumelwa igolide Manje amakha sifuna ukuthola lezi ngokusheshsha amakha umnikelo wenkonzo kuJehova manje uma nifuna ukubhala lemibhalo uLevitikusi wesibili elesibili noLevitikusi weshumi nesithupha elesithupha kuya kwele shumi nesihlanu sithola ukuthi inqubo yebupristi ukwenza umnikelo kuJehova Ngenkathi enza umnikelo kwakufanele wenziwe futhi ugcotshaniswe namakha okomnikelo wesono babethatha izinto ezehlukene futhi bakuxube okomnikelo wempuphu okomnikelo wokuzuliswa amakha ayenezelo ngoba wawemukelekile kuJehova uma wawugcotshwe namakha okuchaza ukuthi inkonzo kuJehova uNkulunkulu futhi manje sithola ukuthi uNkulunkulu futhi bamlethela amakha kwakungukufakanekisa ukuthi wayeyinkonzo kuJehova uJesu uyinceku kaJehova manje kuMathewu ongcwele weshumi nambili eleshumi nanhlanu kuya kwelamashumi amabili nanye sithola ukuthi wayeyinceku kaJehova bekani inceku yami Engithokozile ngayo futhi wayeyiyo futhi ngibeka amandla ami kuyo ngakho ukuphila kwakhe kwakugcotshwe ngamakha enkonzweni kaJehova isipho esinjepho lezo zazi ezasinikeza niyabo kwakuyinto ethize uku isipho abasinikezayo kwakuyinto ethize ukukhomba uJesu njengenceku kaJehova Manje uma kuphela besingenza lokho ukukhomba izimpilo zethu niyabo izimpilo zethu ukuba zikhonjwe njengenceku kaJehova ayengawalokho ke amakha lokho kwamenza inceku kaJehova manje inhlaka INHLAKA kwakungukugcoba kokufa siyathola kuJohane ongcwele isahluko seshumi nesishiyagalolunye ivesi lamashumi amathathu nesishiyagalolunye lokho kuya enkonzweni yomngcwabo kaJesu ngenkathi uMariya nabo behambile babethathele inhlaka ukumgcoba ngayo ngoba ufanele abe yinceku yokufa kaJehova niyabo Omunye umuntu wafanele afe leyo kwakuyinkonzo eyayifanele yenzelwe uNkulunkulu futhi akukho umuntu oyefanele ukuyenza kodwa uNkulunkulu qobo lwakhe ngakho ubuletha inhlaka khombisa ukuthi uNkulunkulu unenkonzo ukuthi futhi wagcotshwa ngenhlaka ukuthi lo uNkulunkulu bawufanele bubekwe ekufeni ukuze busindise ongaphelele oh into enkulu kanje pho konke okudaliweyo kwakulahlekile sihambile nje sedlula kukho ezimpaweni ezisikhombisa niyabo konke okudaliweyo kwakulahlekile yonke into yayihambile Gonke kwa ungu kuka satani. Wagudha ifa futi. Usengu kwa kena manje. Impela uyakwenza. Ingalezo sizathu silwa futhi sina kugonke okwale nkathazo ulawula wonke umbuso usathane uyakwenza wonke uhulumeni yonke inkosi wonke umbuso ulawulwa ngusathane umhlaba wonke ulawulwa futhi uphethwe ngusathane ingalezo sizathu sinezinkathazo esinazo noma imuphi umfundi weBhayibheli kumbe noma yini angantshela ukuthi usathane awu iBhayibheli uqobo lwalo liyasho ukuthi wakwenza niyabo ukuthi ulawula umhlaba kodwa uKristu uyodla ifa lawo ngokuba okwamanje ungumhlengi wethu futhi ufikela ukuhlenga konke okudaliweyo futhi akukho lutho okungakwenza kodwa uNkulunkulu uqobo lwakhe Ningalezo sizathu ukuthi uNkulunkulu akenzi lutho ngaphandle komuntu usebenza njalo ngomuntu ngoba kwafanele asebenzise umuntu umuntu yilokho afanele akusebenzise ukuveza obala ingcenye yakhe engahlukaniseki yomsindisi wayefanele amenze umfanekiso wakhe amenze into ethize enjengaye futhi ambeke ekubeni abe ngono kuzikhethela futhi amiyekele enze nganoma yiphi indlela ayefuna ukwenza ngayo wayengathatha ukukhetha kwakhe futhi wayazi ukuthi umuntu ngokumnika lokhu kukhetha uyowa ngakho ngokuthi wayefanele awenze lokho ujika ubuyela emuva ngapha futhi enze umuntu abe ngumata kuye futhi akenzi lutho ngaphandle uma ekwenza ngomuntu Wangu msebenzi ukuhlengwa ufika ngomuntu haleluya ukuva ufika ngomuntu wokuqala ukuphila ufika ngoAdam wesibili yabo nakho lapho okhona akenzi lutho ngoba wathi ngeke asebenzise umuntu ngalokho manje ke usebenzisa umuntu ukuhlenga abuyise futhi ngakho uNkulunkulu kuba nguJehova noma uJehova be unguNkulunkulu futhi uba ngumntwana Uba sesimweni sesono ukuze ahlenge isoni niyabo nanto yonke into manje bukani ukuthi ini zifanela kahle kanjani lezo zipho kuJesu Kristu niyabo igolide likhuluma ngobuNkulunkulu bakhe manje babengesibo abahedeni abephefumulelwe uNkulunkulu babengacabangeli into ethize lokho kufakazisa khona lapho ngisho nomeki ukuthi babona okungaphezulu kwemvelo ngoba isipho sabo uqobo abasinikelayo sakhomba futhi sakhuluma kahle ngubufakazi babo ukuthi babona okungaphezulu kwemvelo ngani na ngoba ngani na ukhuluma ngokuphelele baletha igolide uNkulunkulu baletha amakha inkonzo futhi baletha inhlaka yokufa kwakhe ngenkathi eyingane amen khombisa ukuthi uNkulunkulu babuzobulawa enyameni amen ukuze buhlenge umuntu owile bangakwala kanjani abantu lokho na Uma niqonda senzani lapha na savelaphi na noma msebenzi muni esinawo ngokuba lapha na asibekwanga nje lapha ngethuba sabekwa lapha ngenhloso futhi sifanele siyifeze leyo nhloso kodwa sisalokhu sisemuva esisekelweni zokuba ngabazikhethelayo lapho esingali khonza khona noma silenqabe njengoba nje uAdam enza ekuqaleni Ngibuka lamantombazane amancane lapha umfowethu yini ngikholwa ukuthi inenekazi elincane elidlale upiano futhi bengiwezwe lapho ecula besikhuluma ngawo emgwaqeni enhla lapha kunomndeni omncane onikele yonke impilo yabo nayo yonke into kuKristu ake nibheke lo mndeni ukuthi uhleleke kahle kanjani ake nibheke lawo mantombazane amancane abebi lapha isibonelo sobufazane obusebuncane bobutshitshi futhi kunendaba emavikini ambalwa edlule ngehla phakathi njenge angazi ukuthi igama lendawo leyini ezathi lapho eNew York manje banezindlu zasedolobheni zabashayi kanjani lawo mantombazane ezantsi lapho egokelawo lawo mathayiti futhi kungekho lutho phezulu kwawo ayegqoka amabhikini njengoba bekubiza kanjalo ngaphezulu phezulu kwalokho futhi nje iconglom enza noma yini esengqondweni yawo akunandaba ukuthi kuyini yilokho ngani angumshayi angenza noma yini nje uma efuna ukulala phansi futhi angavuki avele alale phansi futhi angavuki uma efuna ukuhamba ayokwenza into ethize ayayenza uma engayenzi awayenzi ingqondo nje ihamba nje futhi ifikaphi ingqondo engaphendukile na analungelo lokwenza lokho ngoba anisibo abenu ithengwe ngubuNkulunkulu uJesu Kristu into nakaNkulunkulu ezwenyama kodwa niyabo isibumbatha sesono futhi ubona encane amantombazane asemancane anjalo emaqakelele ngani kimi kungukukhanya ngesikhathi somnyama kukukhanya okusemfologo kwesiswebhu sikaNkulunkulu esimazizombezombe eziphakaphakeni ukukhombisa ukuthi kungaba khona ukukhanya kungaba khona ukulunga phakathi kwesono uMariya unina kaJesu emzini waseNazaretha umuzi odeleleke kunawo wonke owawukhona ezweni kodwa lapho uNkulunkulu wakhetha inenekazi elincane ukuba lizale indodana yakhe umchamseli isizalo esasizo ingane eyayifanele izalo ngaso wathatha umuntu onjengaloyo ukuba akwenze uNkulunkulu usebenza ngezidalwa ezingabantu ukuhlenga izidalwa ezingabantu angathatha wena asebenze ngawe ukuhlenga isintu uma uzonikela ngokuphelele yonke into oyiyo uma uyintombi nikela ngezimilo zakho uyinsizwa nikela ngezimilo zakho nikela ngomqondo wakho nikela ngokucabanga kwakho nikela ngenhliziyo yakho nikela ngomphefumulo wakho nikela ngakho konke oyikho uthi vumela uKristu asebenze ngalokho into eyinkazimulo kangaka pho wena mifula ezowelwa umama namabridge ozowawela unezixobo khobo zameva unamahlashana unamahlathi unezindawo ezimnyama unamaquma aphakeme unemimango ephakeme wenzani na sukulumbe uyodingeka ume futhi ubuke emuva ubone ukuthi uvelaphi futhi uzokwehlulelwa ngomzila owuthathayo beko kwakho konke okwakho umqondo wakho nemicabango yakho kule ukanyezi yasenyakatho isethe kaNkulunkulu futhi ungagodloki kuyo hlala nayo ngo iyokuletha ngo njengoba yenza kuMeki uqonde ngo kuKristu kulungile bamcoba ngenhlaka siyathola manje kuJohane weshumi nambili elokuqala nelesikhombisa yilokho impela akwenzile wayeyinceku kaNkulunkulu ephelele futhi wayemgcobe ngazo zonke izipho zakhe zobuNkulunkulu wayegcotshwe ngazo zonke izipho zikaNkulunkulu ngoba wayenguNkulunkulu wayenguNkulunkulu niyabo bamlethela izipho manje sizoba yi ngifisa abantu lapha njalo iningi labo niyazi ukuthumelela into ethize manje uma sekubuyela ekubuyiseleni angikwazanga ukukwenza niyabo kusemhlabeni jikelele angikwazanga nje ukukwenza futhi ngiyayithokozela encane izinto ezincane nezinto abantu azenzayo ukuzokalisa bona uqobo nokubonga kwabo kanjalo njalo manje yilokhu lezi zicebi ezikwenzile namadoda angomeki bathenga igolide igolide elicwengekileyo baletha amakha amahle kunawo onke ababengawathola baletha inhlaka enhle kunayo yonke ababengayithola siyaqonda ngapha kuJohane ongcwele weshumi nambili sithola ukuthi lo wesifazane ukuba besinesikhathi sokufunda kodwa angifuni ukunihlalisa isikhathi eside kakhulu niyabo ngoba ngiyazi ukuthi kusasa ngumsombuluko futhi ni abanye benu uzosebenza bukani baletha lona wesifazane waletha lenhlaka lokho okugcotshiwe into ethize edulayo ukususa iphunga lokufa futhi wawephula lomfuma wealabaste wase euthela phezu kwekhanda likaJesu noJuda wathi ngani lokho bekufanele kunikezwe abampofu kwathi kungesikho ukuthi wayenokuhlonipha abampofu kodwa wayeyisela kwasiqaleni wayephethe imali wayesethi lokho ngabe kuthengisiwe esikhundleni kubekwe futhi uJesu wathi miyeke ngokuba wenze lokho wamgcoba ekumbelweni kwakhe Nyabo, lona wesifazane enokubonga kakhulu ukuthi izono zakhe zazithethelelwe waze wachitha yonke imali yakhe ayenayo wayesethatha umfuma we-alabaste wase ewephula wase ethela amafutha futhi nje walungisa ikamelo ngephunga elimnandi lalenhlaka ayemgcobele ukufa kwakhe. Manje niyabo wenza inkonzo engazi ukuthi wenzani, kodwa wayebonga kakhulu kuNkulunkulu. Futhi uma ubonga kakhulu ngokhesimuzi akusikho ukuthi ngipha uJones isipho futhi babuye bangiphe esinye, ngizobona ukuthi nginani ekuseni. Awuvuni ngani inhliziyo yakho bese ubona ukuthi khonani phakathi lapho, uthole ukuthi unani phakathi lapha, futhi umukele uma siyithola engenalutho inezivumokholo eziphikisanayo nje neminako yezwe. Awumceli ngani uKristu ukuba ayigcwalise kulobusuku na? Kulobusuku ukuze uthole incazelo yangempela kaKhisimuzi nguKristu kuwe uNkulunkulu ehlezi enhliziyweni yomuntu. Uchaza lokho-ke uKhisimuzi wangempela. Kodwa niyabona namhlanje siba ngabaphikisayo kakhulu ngoteveli esedlulisa lapho kunezinti zikaswidi eziphendiwe nenyamazane irendiye nendoda enobuhwanqa futhi indizele emoyeni njengebhanoyi futhi ivakashela umhlaba wonke nawo onke amakhaya nenyanda yamathoyizi emhlani wayo futhi ivakashela bonke abantwana futhi kungamanga nje ku ngo ngamanga niyabo manje niyabo. Kodwa kungani na udeveli wenza lokho ukuze asonte imiqondo yabantu izwe lezohwebo lingene kukho futhi bangani benza okwenele ngesikhathi sikaKhisimuzi sebengaze bathathe umhlalaphansi unyaka wonke cishe impela? Ngakhuluma nomhwebu ngolunye usuku wathi nginikele amaveki amabili futhi uma ngingadingekanga ngigcine ibhande lami lapha. Wathi ngizolinda kuze kube uKhisimuzi olandelayo bengingahamba ngiyodoba noma yini engifuna ukuyenza kuze kube uKhisimuzi olandelayo. Wathi kodwa ngigcina abafana behamba. Wathi ngibagcine lapha nje ngokwenele nje ukugcina ibhizinisi lami livuliwe futhi kugcina izandla zami zikhokhile nezinto. Wathi angenzi lutho kuze kufike isikhathi sikaKhisimuzi. Niyabo sekuphenduka kube into enkulu yezohwebo kanti bekufanele kube ngokukhonza. Manje uNkulunkulu wamgcoba kakhulu uJesu ngokugcwala kwakhe uqobo kwaze kwaba wayeyisipho sikaNkulunkulu kulo izwe ukuthi izazi zikhonjwa ngokucacileyo ukuthi zinikela ngesipho sazo kuye. Kwakukhombisa ukuthi enhliziyweni yazo zazimazi ukuthi wayengubani nokuthi wayezozenzela ini. Ngakho kumangalisi into yokuqala ezayenzayo zawa phansi ngokuhlelekile ngokupheleleyo futhi zakhuleka kuye ngaphambi kokuba ngisho zikuqonde. Zawa phansi futhi zakhuleka kuye zaseke zithula izipho zazo ngeyo ndlela yokuba noKhisimuzi wangempela. Khuleka kuye bese wethula isipho sakho, wethula umzimba wakho njengomhlatshelo ophilayo wonke futhi omukelekayo kuNkulunkulu. Kodwa niyazi ukuthini, emva kokuba izazi sezenze lokho na ubaba nomama kaKristu usingababa usobala kanti nomama futhi ngoba uNkulunkulu wayeyikho kokubili ubaba nomama wakhe. Kodwa sithola ukuthi bemukela lezi zipho kulezi zazi. Akumangalisi zazi bizwa ngezazi, zazi yizazi ngempela, zazi nokuhlakanipha. Ukuba amadoda namhlanje abengahlakanipha kanjalo nje njengokuhlakanipha nje uthatha isazi ukuza kuKristu, indoda emfulathelayo, indoda engahlakaniphile, kodwa kuthatha isazi ukuza kuKristu. Manje qaphelani futhi emva kwaleyo nkathi izazi zimkhomba ayezoba yikho futhi siyathola ngombhalo kuyilokho impela ayeyikho ubuNkulunkulu enkonzweni yokufa. enzelani na uNkulunkulu enkonzweni uNkulunkulu yokufa uJesu wayenguNkulunkulu enkonzweni yokufa ukuhlenga izwe kodwa izwe lenzani kubo na babala babenqaba ngani na abanye babo ingxenye enkulu yabo yenza lokho ngenxa yalokhu ngoba wafa bathi wayengebe ngubuNkulunkulu futhi afe umuntu umzimba wawungesibo ubuNkulunkulu kodwa ubuNkulunkulu babusemzimbeni lo mzimba ozofanele ubhubhe yena impela uKristu okuwe uyiyonanto kuphela engakuvusa lobo ngubuNkulunkulu uNkulunkulu kuwe manje qaphelani manje kuyafana namanje benqaba ubuNkulunkulu obukhonjiwe ngiyakuthola na impela bayofaka igama labo encwadini yebandla bese bethi ngizozama ukuphila ngalesi sivumo kholo bayothatha isifungo ngalokhu kodwa uma kufika ekwemukeleni ubuNkulunkulu futhi babuye bezwakalise uhlobo olufanayo lwesipho njengoba benza ukuthi ukhonjwa ngesipho sakho ukuthi unikeza bonke ubuwena kubo ebuNkulunkulwini obukhonjiwe khona-ke uzibandakanya nobuNkulunkulu ngokunikela ngakho konke oyikho kubuNkulunkulu qobo lwabo manje uKristu kulolu suku manje siphila kulo usalokhu eyideyi ezikhomba yena uqobo ubuNkulunkulu phakathi wabantu useyibo ubuNkulunkulu ngoba uyizwi futhi uma sibona izwi liziphilela lona khona-ke siyazi ukuthi umuntu angayekwenze lokho ngobuNkulunkulu izwi libonakaliswa ngomuntu nojesu washo qobo lwakhe indodana ingenze lutho ngokwayo ingenze lutho ngingumuntu ujesu washo kodwa ubaba wami ohlala kimi ungibonisa zonke izinto ezenziwa nguye uqobo amen nakho lapho okhona kuyini na uNkulunkulu ukhonjwa kumuntu manje into efanayo inamhlanje lobo buNkulunkulu izwi elithenjisiwe lalolu suku lingazikhomba lona uqobo kuwe amen manje-ke ungabambelela kulo na ukhombise ukuthi uyakholelwa kulo linike ubuNkulunkulu ikholwe inkonzo futhi ulungele kuphela kuwe uqobo nemicabango yakho uqobo kodwa namhlanje liyenqatshwa njengoba lalinjalo ngaleyo nkathi qaphelani uNkulunkulu wawona omeki ngalezo zipho okweminyaka emibili ngempela balandela leyo nkanyezi yabo futhi lokho kukhombisa ukuthi yayingeke ibe ngenye yezinto zemvelo eyenzeka niyabo ngoba uma izinkanyezi zinqamula imikhondo yazo beziyokunqamula bekuyokhombisa ukuthi bekukhona into ethize ehlukile ngoba ngaphandle uma labo meki beyibonile isikhathi eside ngaphambi kokuba kwenzeke futhi bazi ukuthi babefanele banqamule leyo ndlela niyabo ezindleleni zezinyawo ababeza ngazo futhi banqamula nje eBethlehema ngaleso sikhathi beqale phezulu lapho ngaphambili bazi ukuthi lezi zinkanyiso zasezulwini zazihamba ngaleyo ndlela manje uNkulunkulu wahola omeki ngoba babenezipho ezifanele uNkulunkulu wahola lezi zazi ngoba zazinesipho esikhonjiwe esifanele ukukhomba indodana yakhe niyakuthola na izazi namhlanje esihlalpile egameni lenkosi hhayi ngamanga athize okuthize kodwa ngesipho uNkulunkulu asithembisa salolu suku noNkulunkulu uyakuhola ukukhomba ukuthi uJesu Kristu nguyeni izolo namuhla naphakade nakho lapho okhona izazi uNkulunkulu wahola lezo zipho ngoba zazizipho ukukhomba yena izazi namhlanje ezingabuka kude ziqhele ebusontweni nazo zonke izinto zezwe ziye ezwini kaNkulunkulu eliphilayo noNkulunkulu uyokhomba indodana yakhe ngezwi lakhe ngoba yilokho ayikho. Mina nobaba wami simunye futhi ekuqaleni wayekhona ulizwi, ulizwi wayekuNkulunkulu, ulizwi wayekuNkulunkulu, ulizwi waba yinyama wakaphakathi kwethu lezwi elifanayo namhlanje nguyena izolo namuhla naphakade. Lesazi silandela lokho ngoba lokho ikhona uNkulunkulu akunakekelayo ukuthi khomba yena uqobo ngakho. Amen. Isipho esangempela, isipho sikaNkulunkulu esikhonjiwe uNkulunkulu uletha lokho emhlabeni, into enjengaleyo ukuthi khomba yena uqobo ngakho. Futhi wakhonjwa kanjalo-ke uKristu ngegolide, inhlaka namakha ngalawo madoda ekhombisa kungakwenzeki, futhi ekhombisa ngesifanekiso ukuthi impilo yakhe yayizoba njani. Yabo, uNkulunkulu ubonakaliselwa inkonzo ukufa ukuze yena ahlenge isizwe ngoba wayezosindisa abantu bakhe esonweni sabo, hhayi asindise izwe, asindise abantu bakhe esonweni sabo. IBhayibheli lasho lapha ngokuba egameni lakhe abezizwe bayokwethemba. Yabo, abezizwe bayokwethembela egameni lakhe. Amen. Ngamanye amazwi, umlobokazi obizelwe ngaphandle wabezizwe uyothembela egameni likaJesu Kristu, egameni lakhe abezizwe bayothembela. Manje uNkulunkulu wabahola ukuba babe izipho ababezinikeza zazisifanela izikhathi. Qaphelani, njengoba ngishilo uNkulunkulu une wahlukanisa izwi lakhe ekuqaleni kuGenesis. Ngingathatha uGenesis futhi ngilikhombise yonke iminyaka eBhayibhelini kwehle njalo kuya kulowo nyaka lapha, zonke izinkoloze nezinto esinazo namhlanje nginganikhombisa ngqo lapho ezazikhona kuGenesis. Niyabo, uNkulunkulu wanikeza izwi lakhe elingaka lapha, elingaka lapha, elingaka lapha, lo nyaka ngamunye wabeke ezethuma umprofeti phansi egcotshiwe ukwenza lelo zwi lifezeke futhi lesekela elinye elaliza. Niyabo, njengomesiya njalo lalesekela wonke umprofeti empilweni yakhe uqobo, ubuyena uqobo, izwi elanikezelwa lalowo nyaka uyafika futhi wagcwalisa lelo zwi elilotshiwe futhi washo kungakwenzeki okwalokho omunye ayezoba yikho. Futhi bonke bakhuluma ngaye. Amen. Ngoba wayewugcwala, wayeyinhloko yabaprofethi, wayeyizwi likaNkulunkulu, wayengabaprofethi. Amen. Nango, qaphelani, kumangalisa kanjani ayeyikho ngamunye walawo baprofethi. Manje-ke ngenkathi efika wayewugcwala kwabo bonke abaprofethi, wabonakaliswa ngoba babeyizwi lenkosi. Futhi wathi iqobo lwakhe, uma nibiza labo uNkulunkulu eliza kubo izwi likaNkulunkulu, ningangilahla kanjani mina uma ngithi ngiyindodana kaNkulunkulu? Yabo, ngisho nalabo kulowo nyaka wayekhonjwa njengoNkulunkulu, uNkulunkulu wababiza ubo lwakhe ngoNkulunkulu, babeyini na? Babeyizibonakaliso zezwi lakhe. Futhi nango wayelapha, ukugcwala kwezwi uNkulunkulu ufakwe emzimbeni, uNkulunkulu ubonakaliswa enyameni. Bekisisani ngalezi zipho lamadoda azilethayo, ayengena kukuletha lokho kumprofethi kwakungeke kulunge. Yabo, lezo zipho zazingeke ziye ku-Elija, zazingeke ziye kuMose, zazifanele zize kuye. Futhi kungukuthi lezo zipho zaziqondiselwe ngqo lolo suku, futhi kwakuzokhomba ukuthi wayengubani ngalezi zipho. Manje-ke nakho kufika uNkulunkulu wayesemvikela, wayesewagcina iminyaka emibili ezansi lapho aze athola ukukhanya okuphelele. Kufanelana kahle kanjani nje into efanayo namhlanje? Thina bantu othembeke impela nje, abantu abakahle abantu bangokoqobo kodwa niyabo kulokho kuzoba nento ethize evelayo uNkulunkulu abehlale eyenze njalo ukukhomba lolu suku yilolu suku lapho lezi zinto ezikhulunywe ukuba zenzeke ngalo abayikuba baningi nje abambalwa impela abayosindiswa iBhayibheli lasho njalo kuyoba abangangesandla nje uJesu washo uqobo lwakhe njengoba kwenzeka emihleni kaNowa lapho kwasindiswa imiphefumulo eyisishiyagalombili imiphefumulo eyisishiyagalombili esizukulwaneni esifaniswa nalesi njengoba kwenzeka emihleni kaNowa kwakuyini na abakhulu abantu abaphucukile abasebenzi abakhulu abakhi abakhulu yonke into enkulu njengoba babenayo benza lempucuko njengayo nje izinto ezinkulu ababenazo futhi njengoba kwakunjalo emihleni kaNowa kuyakuba njalo ekufikeni kwendodana yomuntu niyabo uNkulunkulu wayenoNowa ukuba akhombe izwi lakhe elithenjisiwe kwakufanelana impela umkhumbi wawufanelana nezwi likaNkulunkulu alikhuluma ukuthi uyobhubhisa umuntu kodwa wasindisa angakusindisa manje lezi zazi zileta izipho zazo zakhomba izipho zazo zakhomba ukuthi kwakuyini futhi yinga lezo sizathu uNkulunkulu avikela lezo zipho kuwo wonke umnyakazo ezawenzayo wakuvikela zathi zafika nalezo zipho ngoba zazifanelana nesikhathi ngabe ibandla lami liyakuqonda lokho na yilokho okwenzekayo manje ngithemba ukuthi akweki phezu kwekhanda lenu ngifanele ngikukhulume ngomfanekiso itshe impela niyabo kodwa niyabona na izinto eyenzekayo ifanelana nalolu suku ilawudikeya yisikhathi esifanelanayo yingaleso sizathu uNkulunkulu ekuvikele niyabo wakuletha kwedlula ngqo ukuba azikhombena uqobo izipho nakuba kwabe zikufa kwabeka isikhubekiso endleleni yayo isikhathi esifanelanayo kunjalo esifanelana nosuku yingaleso sizathu uNkulunkulu ekuvikele indlela akwenze ngayo yokuvikela kuze kufezwe inhloso yakhe oh ngafunda indaba ifika emqondweni wami kungekudala nento ethi ayifani naleyo kwakukade kukhona idolobha elikhulu lapho kulesi sizwe ne-New York futhi kwakungosuku oluphambi kukakhisimuzi futhi kwakunomndeni obofu ubabayi omncane wene-TB futhi waye nomkakhe wene-TB babekade bencishwe amathuba futhi wathi wayenokuthakathaka futhi ngakho akukho muntu owayemqasha wayengenamfundo futhi abantu babengamfuni wayeyisilahlwa nje uba ngumalala epayipini nje niyazi ukuthi yini umalala epayipini uyazihambela nje futhi axoshe okuthize futhi wabe uthengisa ngakho bese uthola ongakuthola imadlana abayenza ngakho bazama ukuphila ngayo nje ngohamba ethengisa noma okuthize emgwaqeni ahambe ayothenga ophini nezinalithi nezivikela munwe nanoma yini abangayithola futhi bayithathe futhi mhlawumbe bathenge okwendibilishi iphakethe bese bekuthengisa ngozuka futhi benze amasente amane ngephakethe futhi mhlambe ngosuku wena uthi lowo ngumhlomulo omkhulu kodwa abanga nje bonke uyokuthengisa ngosuku mhlambe wayenza amashumi amabili amasente angamashumi amathathu ngosuku futhi wayenomndeni futhi unkosikazi omncane ebuthakathaka wafa futhi kwase kuza isikhathi sikaKhisimuzi nentombazanyana yayisiphathwe isifo sendlala ngokungabi nakho ukudla okufanele nento yaphathwa iTB nayo futhi yayingumfo omncane futhi cishe ibe nesishiyagalombili iminyaka eyisishiyagalolunye yokudala ishumi futhi yayingakaze ibe nonodoli kaKhisimuzi futhi yilokho eyayikufunela ukuba isipho kwakungunodoli Nobaba engakwazi ukuyinikeza ukunakekela ngokwezemithi kanjalo njalo wayekade uyibonile intombazanyana yayihamba ngokushesha futhi wazama ngawo onke amandla akhe ukuthola imali eyenele kanye kanye ukuba ayithengele unodoli kakhesimuzi uma nje wayengathola imali eyenele ukuba ayithengele unodoli omncane futhi ngakho isikhathi sikakhisimuzi sasesizofika kwangena isimo esibi sezulu intombazanyana yaphathwa uhlobo oluthize lwenyumoniya yase ifa amaviki ambalwa njengaphambi kukakhisimuzi nobaba kusobala ephukile enhliziyweni waya ekanini lakhe lethu nelincane wayesekhipha imali futhi wacabanga ngentombazanyana yakhe futhi yayifuna unodoli njengamantombazanyana niyabo ngumama omncane ozayo niyaqaphela ukuthi ikanjani intombazanyana iya kunodoli ngoba leyo imvelo yayo ingumama ozayo izoba ngumama ngolunye usuku uma iphila nakho konke niyazi imvelo yayo ingaleso sizathu intombazanyana ithanda unodoli omncane ifuna ukunakekela ngoba empeleni ingomncane sekungashiwo umama omncane futhi yayifuna unodoli omncane futhi yayingakaze ibe nawo nobaba hayi wayezibekele yonke into ayengayibeka ukuba ayithengele unodoli omncane futhi ngakho yafa nobaba ethe ukweqelwa inqondo umkakhe wayesethathiwe intombazanyana yakhe nenqondo yakhe yathi ukufika endaweni waze wawa noma kunjalo wayeya ekulala njalo ebusuku futhi akhulume kule ntombazanyana nakuba yase isincwatshiwe kodwa wayecabanga ukuthi wayekhuluma nayo futhi eyitshela manje sithandwa akusekude nobabayi uzokuthengela lo nodoli kakhisimuzi nobabayi wakwethembisa unodoli futhi ngizowuthenga ekugcineni ukhisimuzi wafika futhi kusobala niyazi ukuthi kukanjani abacebile babenawabo amaphathi abo amakhulu namakhandlela evuta namamisa amakhulu aphakeme emabandleni futhi bekhuluma ngoJesu kanjalo njalo amabandla ayenjalo futhi edlula kulo lonke uhlobo lwemidati yemisebenzi ukulandelana kwayo nemisa nokucula namaculo kaKhisimuzi nakubonke babazi kancane ukuthi kwakwenzekani emumva endleleni enqamula phakathi kwezakhiwe emva kwakho konke lokhu lo mfo omncane emuva lapho futhi wasamana wayefuna ukuba leyo ntombazanyana ibe nalowo nodoli kabi kabi ngoba yayucelisise kanjalo lo nodoli omncane ngakho waphuma wase eyithengela unodoli omncane wezidwedwe into encane encane mhlawumpe cishe amasente angamashumi amathathu into encane engcolile ethize ayeyithengile ezansi eceleni komgwaqo futhi kwakungubusuku obaba umakhaza ngempela imimoya enesiphepho esineqhwa ivunguza iqhwa likhithika kanzima lapho neNew York ogwini impela nemigwaqo igcwala nabantu bekwezabo ezinkulu izimoto ezinkulu amalimuzini namaphathi abadakiwe phandle bephuza umgubho wokuzalwa kukaKristu nowalezi zinto esikhuluma ngazo kulo busuku bezama ukucabanga ukuthi leyo yindlela efanele ukukwenza nje bephuza izinsizi zabo ezindala nezinto nokuthi leyo yindlela yokukwenza bonke ngimi stolo ngolunye usuku nowesifazane ixoxa ngalokho amantombazane amabili ahlangana futhi ayefuna ukwazi ukuthi amthengeleni ubabayi wawo nenye yawo yathi awu yamthengela ikhatoni lohlobo oluthize losikeliti nenye yathi imthengele owesihlanu kagoloko nepaki lamakadi manje uma lokho kungesikho ukunikela isipho sesikhumbuzo sokuzala kwenkosi uJesu Kristu futhi ileyo ndlela okuhamba ngayo niyabo isiqheke nje esikhulu sokucwebezelayo asinakhisimuzi kuso nhlobo futhi ngakho siyathola manje le ndoda encane yayihamba imangala futhi yayazi enhliziyweni yayo intombazanyana yayo yashona kodwa yahamba futhi yathenga unodoli noma kunjalo Uyacabanga ngizoqala nje ukuhamba ngizoyithola ndawo ndawo izobe ingasemgwaqeni laba futhi ngizoyithola futhi yaqala kuhamba yayingena uzenza isilima yayingekho emumva lapho endlwaneni encane nakomncane omanikiniki umphetho ongcolile kodwa yayisingcwatshiwe ngakho yayazi yayicabanga ukuthi izoyithola emgwaqeni yathi ngizoqhubeka nje ngihamba futhi yayihamba yehla ngezindlela ezinqamula phakathi kwezakhiwo besacula amaculo abo kaKhisimusi futhi beqhubeka futhi yehla ngendlela enqamula phakathi kwezakhiwo iphethe lona omncane unodoli ongcolile iuphethe ebhantshini layo iuphakamisele enhlizweni yayo icabanga ngentombazanyana yayo futhi igcineni iphoyisa kwenzeka layibona nephoyisa lalithe ukushaya kancane qobolwalo futhi lagijimela endleleni ephakathi kwezakhiwo lase lidumela indoda endala lase liphendula lathi kwenzani ulenga lapha na yathi ngihambisa lonodoli umncane mnumzane entombazanyaneni yami lathi awu makhephi futhi yalitshela lapho yayakhe khona lathi awu uyaqhela kuleyo ndawo okutakiwe buyele emumva ngenye indlela yathi mnumzane angitakiwe ngethembisa intombazanyana yami ukuthi ngiyoyithengela isipho sikakhisimuzi yase ithi isipho esifanele sentombazanyana monodoli omncane lase lithi ake ngubone ngakho ke yalikhombisa omncane othi awungcole unodoli wezidwedwe futhi yayi ubambe kwesayo eceleni kwesifuba sayo iphethe unodoli omncane lapho ngakho iphoyisa lidakwe uhafu qobolwalo layishovela phambili yase iqala ukwehla ikehla lehla ngendlela enqamula phakathi kwezakhiwo neqwa likhetheka ngokushesha futhi awu amaphathi aphakathi nobusuku athi bhidli ngokuso kulandelayo iqhwa lase liyekile ilanga lase liphumile futhi ngakho bafanele bonke abantu bevela emaphathini abo amakhulu ukutamasa waye amasaka ama-ayisi emakhanda abo ngenxa yokuphuza kakhulu nomgubho wokuzalwa kukaKristu nabaningi babo babeshe amazwi ngenxa yokuqhubeka kukho konke ukuqhubeka kodwa ezansi le endleleni enqamula phakathi kwezakhiwo balithola ikehla futhi ngenkathi beliphendula lalinonodolo omncane eceleni kwenhliziyo yalo ngicabanga ukuthi lasithatha isipho salo lasisa kuyo layithola ezweni hhayi lapha lasithatha isipho kwakuyisipho esifanele uNkulunkulu nesihawu noko kwabiza ukufa kwalo ayikho enye indlela ezweni elalingayinika ngayo isipho yayisincwatshiwe kodwa indlela kuphela elalingakwenza ngayo kwakungukuba lihambe kanjalo unodoli omncane wawungasho lutho kangako mqagele unodoli omncane obuso bungcolile kodwa ku la wenzani na wagcwalisa isithembiso elalisenzile akunandaba ukuthi abantu babecabangani ngawo izandla zalo ezingcolile omncane unodoli ongcolile kodwa wagcwalisa isithembiso entombazanyaneni yalo ngezinye izikhathi babuka ivangeli njengokucula ukudlala babengalifoni ngenkathi uNkulunkulu eletha kodwa lagcwalisa ithembiso ukuthi wayezonikela nendodana yakhe futhi niyazi ukuthini bayishiya ukuba ife nayo njengomalala ephayipini nje emgwaqeni kunjalo impela bayishiye ukuba ife njengomalala ephayipini emgwaqeni futhi namhlanje bayiphathisa okukamalala ephayipini emgwaqeni kodwa yakugcwalisa lokho eyayifanele ikwenze yayisipho uNkulunkulu asethembisa ezweni kulobusuku mangimthathe njengomsindisi wami enhlizweni yami mangihambe ebusweni bokufa kwami kumbe noma ngabe kuyini kanjalo ngethembisa impilo yami kuyo ngifuna ukuyisa kuye akunandaba ukuthi ngizofanele ngiyephi uma ngizodingeka ngedlule ekufeni uma ngizodingeka ngidutshulwe akunandaba ukuthi kwenzekani ngizodingeka ngihlekwe ngabizwa ngohlanya yonke into ngaqoshwa kuwo onke amabandla amaKristu kanjalo njalo ngiyisipho sikaNkulunkulu engisiphethe enhlizweni yami wasinikeza ngifuna ukusisa kuye asikhothamise amakhanda ethu wethu umzuzwana nje izipho ezivanele engikhuluma ngazo kwakuyisipho esifanele ngoba intombazanyana yayiyintombazanyana nayo umama omncane yayiyoba nguye isipho esifanele sasingunodoli omncane isipho esifanele uNkulunkulu umdali ayengasipha okwakhe okudaliweyo kwakuyoba ngumsindisi ukuba asisindise esimweni esasikuso. Ngiyamangala kulo busuku njengoba sisondela kukhisimusi manje futhi ngicabanga ukuthi kuzoba ngumlayezo wokugcina esiwuzwayo phakathi kwamanje nokhisimusi ngaphandle uma sithole umlayezo womsakazo omunye. Ngiyamangala kulo busuku uma semukele isipho uNkulunkulu asithembisa sona ukuphila okuphakade ukukholwa kuKristu nokwemukela umoya ongcwele. Uma ungakamemukeli ungathanda ukwemukela esangempela sikaNkulunkulu isipho sikakhisimusi sangeqiniso ungasiphakamisa isandla sakho na uthi mfowethu Branham angazi ngike ngasikholwa futhi ngike ngabhekisisa izinto engizenzayo futhi ngithi kancanyana ngokungabaza ningabe nisasingabaza bangane niyabo sekuleyithi kakhulu ukuhamba singabaza manje asiqiniseke ngempela ngakho uthi ngikhulekele mfowethu Branham futhi ngifuna uku isipho sikaNkulunkulu kulo izwe uJesu Kristu ngifuna lona kube ngukhisimusi wangempela ngemukela umoya ongcwele enhlizweni yami obungangikhulisa ngedlule kuzo zonke iziphepho zokuphila futhi ngolunye usuku ngingafika ebukhoneni bakhe nalesi sipho sokuphila okuphakade uyongemukela phezu kwalezo zisekelo ileyo ndlela kuphela ayokwenza ngayo noma ninaso isipho esiyiso kulobusuku na uhlobo oluyilo lwesimo sokuziphatha na baba ngizokulandela noma uyaphi noma yini othi yenze ngizoyenza noma yini izwi lakho elithi kimi yenze ngizoyenza yebo mnumzane angikhathali ukuthi wonke omunye umuntu uthini ngizoyenza ngoba ngifuna isipho sakho ngokuphila noKristu izwi uma ungenako likholwa lonke izwi futhi uthi awu angazi ngiyakukholwa lokho kodwa nje ngeke ngahamba lokho ufana nabangamashumi ayisikhombisa abamukayo bangelivume lonke izwi futhi bemukela uKristu ekugcweleni kuNkulunkulu bakhe nenkonzo yakhe futhi balungele ukufa njengoba anenzela khona manje ke ungasiphakamisa nje isandla sakho nekhanda lakho likhotheme futhi uthi ngikhulekele uNkulunkulu akubusise noNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise ntombazanyana oh uNkulunkulu akubusise yebo ngiyasibona isandla sakho inkosi kubusise impela lezi sipho esincane sikaKristu uNkulunkulu asithumele ezweni futhi wasikhomba ngeomeki basikhomba ukuphila kwakhe uqobo kwasikhomba ukufa kwakhe kwasikhomba ukuvuka kwakhe kwasikhomba ukuvuma kwakho kwasikhomba futhi uzibandakanya yena uqobo nawe ukuthi ngowakhe naye ungowakho uma ngempela ungani yabo indlela ophendula ngayo kamoya kaNkulunkulu usebenza kuwe ngalenkathi kaKhisimusi kwangathi ungeza kuwe manje baba wasezulwini njengoba siphathazela njengomalale pipeline mgwaqeni akukho umuntu owayenokumsebenzisa izwe lahamba laqonda phambili emigubhweni yabo ewubula banjalo nanamhlanje kosi kodwa ngezinye izikhathi sizizwa njengalowo malale pipeline kodwa sisivumile isipho ngakho siyakhuleka baba ukuthi wena uzosenza sibe isipho sokuphila kulelizwe elifayo abaningi lapha baphamise izandla zabo ukuthi bafuna isipho sikaNkulunkulu ayezoqobolwa kwakhe nikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa yehla iba ngumuntu wazehlisa waba phansi kakhulu azange ngisho uza phansi kakhulu futhi uzithoba kakhulu uze ababe ngenawo ngisho umpede ukuba azalelwe kuwo inkomazi yadingeka noma ihashi noma enye into yafanele inikele ngomkhombe wayo ibuyela eceleni isilwane izidalwa ezingabantu zazingene kangako esimweni esasikhona. Uwehlela emkhombeni isitebele esingumbhede umdala umncane eceleni kwegquma lapho ebhethlehema lapho indodana yesifebe yayisungule umuzi omncane eminyakeni eminingi ngaphambili. Futhi manje Nkosi sithole ukuthi ngobunye ubusuku ubusuku obubandayo kwathiwa kuyo, Rabi, sifuna ukuya ekhaya nawe kulobusuku. Futhi yathi, awu, manje izinyoni zinezidleke nezimpungushe zinemigodi, kodwa anginayo ngisho indawo yokubeka ikhanda lami. Futhi yileyo ndlela abamiyekela ngayo afe njengomalala ebhayibhini emgwaqeni. Baba wasezulwini umKristu abantu namhlanje bangabona ukuthi leso ileso sipho esikhulu na futhi abaningi lapha kulo busuku abangaphezu kwetazini nkakele baphakamise izandla zabo ukuthi bebefuna ukwemukela umoya ongcwele. Kwangathi nje lapho bangafana nezazi mhlawumbe akukho noyedwa webandla lonke oyoke ngisho abone ukuthi kubekani nale nkanyezi lokhu kukhanya ukuhlakele kwedlule phezu kweziboniso zezulu iminyaka emibili lapho abantu babegcina ngisho isikhathi ngale nkathi ngemilindo emine babegcina isikhathi ngezinkanyezi. Akukho muntu, akukho somlando owabhala ngakho, akukho noyedwa owake wazi ngayo futhi nokho yayilapho nalezi zazi nesipho sazo esifanele saholwa sedlulela kuyo ngqo. Kwangathi lokho kukhanya okufanayo kungangena kuyo yonke inhliziyo lapha kulo busuku ehlezi ikhona. Kungahle kungabi namadlingozi, kungahle kungabi nalokhu lokho, futhi mhlawumbe akukho noyedwa omunye oyokwazi njengezazi nje. Kodwa kwangathi okuthize kungazululwa kakhulu kulaba besilisa abesifazane izinhliziyo zabafana namantombazane kulowo busuku ukuthi leso sipho sikaNkulunkulu siyogcoba impilo yabo ukuthi kusukela kulowo busuku kuqhubeke bazoguqulwa abasayi kuphinde bafane nalokho ababevamise ukuba yikho. Kuzoba khona isidalwa esiguquliwe kusukela manje kuqhubeke. Kwangathi banga njengezazi chezukela eceleni futhi bangabuyeli emuva ezibhashinini zezwe noHeretic isigodlo senkosi, kodwa zicwayisiwe uNkulunkulu zaphambuka siphe khona Nkosi. Kulo busuku ngikhulekela ukuthi sonke isazi umfana noma intombazane phakathi lapha kulo busuku owesilisa noma owesifazane ohlakaniphe ngokwenele ukuphambuka esuka ezintweni zezwe kulo busuku ungabe usabuyela emuva emva kwalolu suku emva kokudlula kwalolu suku nobusuku. Kwangathi bangephinde babuyele emuva ezintweni zezwe, kodwa kwangathi bangahlakanipha. Naleli phimbi lincane elifihlakele elibangele ukuba baphakamise isandla sabo futhi bathi yebo ngifuna isipho sikaNkulunkulu. Kwangathi leyo nto efanayo ebabangele ukuba baphakamise isandla sabo bezibandakanya kulobu busuku nokufa kwakhe, ukumbelwa nokuvuka ngokubanika umoya ongcwele, kwangathi bangaphambuka. Kwangathi laba besifazane lapha kulo busuku Nkosi obenesikhathi esinzima kanje ekumvimbeleni ekubhekaneni nezwe, kwangathi izinwele zabo zingakhula futhi bagqokise okweninikazi futhi basuse labo pende nezinto lokhu kokwenziwa. Lokho kukhombisa uhlobo lokubakhomba ukuthi abaphilile ba kukhona okungalungile. Futhi kwangathi kulo busuku lokhu kukhanya okufihlakele Nkosi okubabangele baphakamise izandla zabo, kwangathi bangathi Nkosi ngiphambuka ngisuka ezintweni zezwe kulo busuku. Lawa indoda engakaze ibe nento yangempela ebizokhuluma emakhosikazini awu futhi iwabangele ukuba aphambuke nezinto azenza, kwangathi singathi sonke kanye kanye Nkosi siphambuke nje kulo busuku sixwayisiwe nguNkulunkulu ngomlayezo omncane oqakile woku kukhanya kukaNkulunkulu okushaya phezu kwezinhliziyo zethu. Kwangathi singaphambuka kulo busuku futhi siphilele wena zonke izinsuku zethu siye ekhaya nawe ngenye indlela kunale ebesihamba ngayo siphe khona Nkosi senze sibe amaKristu angcono wonke umKristu lapha kulo busuku baba omukele wena futhi okholwa kuwe futhi bazamile ukuphila impilo yobuKristu kodwa kulo busuku kwangathi bangaphambuka eceleni kwangathi bangemukela leso sipho Oh Nkulunkulu kuyindlela edelelekile abesifazane bazobizwa ngabayivesheni endala bayobizwa ngayo yonke into nowesilisa uzobizwa ngezinhlanya kodwa silungele Nkosi moyo ongcwele iphambukise eceleni khona manje iphambukise Nkosi angifoni ngisho nokuhamba noma ngayiphi indlela ezongihola engisuse kuwe Nkosi ngifuna ukuhamba nje indlela obungathanda ngihambe ayo ngifuna isipho sentiziyo yami kuba siphelele kakhulu ngokuthi izokhomba wena Nkosi emhlabeni ukuthi awufile uyaphila uNkulunkulu owaphilayo hayi uNkulunkulu wabafileyo ofileyo umbozwe endawo zonke izimpukane nezimpukane ezihlaza zidala amagciwane neziningi izimpukane ezihlaza njengendoda ithatha uphuzo lwayo lokuqala ibhema usikilidi wayo wokuqala ikhuluma amanga ayo okuqala iphume kumkayo okuqala noma inkosikazi ephumela elodeni noma iyenze izinto engalungile njengempukane ehlaza nje yaba aya futhi kuzanda ngezenyukele ebumini nokungcola ngoba isemphefumulweni ofile ngaphakathi imoya emibi isuka ingene kuwo nomoya omubi owodwa uyibangela kuba yenze enye into nomunye ufike uyibangele kuba yenze enye into ngoba zenza lokhu uNkulunkulu kwangathi bangaphambuka futhi beze kuphileni ngathi bangasukuma nezingelosi zikaNkulunkulu zehle nezipho zokuphila okuphakade sifuthi bahambe besuka ekunqobeni baqhubekele ekunqobeni siphe khona baba siyaphambuka kulo busuku sisuka ezintweni zezwe neminyako yezwe siqwayisiwe uNkulunkulu ukuthi isikhathi sesiseduze uJesu ubuyela emhlabeni futhi kwangathi umoya ongcwele omkhulu ungasipha kulo busuku lokho kuphila okuphakade esikubhekile siphe khona Nkosi siyakhuleka nje ukuthi uzosipha lezi zibusiso njengoba sizicela egameni likaJesu Kristu namakhanda ethu ekhotheme izazi kudala zafika kulokho zalandela lokho kukhanya kuya zafumana ukukhanya okuphelele futhi kwangathi ukukhanya okuncane kulobusuku okukwenze waphamisa isandla sakho noma mhlawumbe awuzange ngisho ushaye wena kodwa awuzange ngisho uphakamise isandla sakho kwangathi lokho kukhanya ungakuholela ngqo kulokho kukhanya okuphelele asime sonke nje okwenkonzo yokuzinikela encane asenze intiziyo yethu encane lapha kulobusuku ibe indawo yokuhlala kaKristu kumbulani kulobusuku indaba yami encane eyinqaba kamalala eBhayibheli kulobusuku ngempela uJesu Kristu ungulomalala eBhayibheli emgwaqeni kunjalo wayengumalala eBhayibheli emgwaqeni sithi siyamkhonza impela konke okucibezelayo nobukhazikhazi lokho akusuye wafanele afe ukuba akulethele lesi sipho hayi unodoli kodwa ukuphila wafanele afe ukuze akwenze ukuze afinyelele kuwe indlela kuphela ayengafinyelela ngayo kuwe wayengenakuza nje lapha bese eba ngumuntu ophelele njengoba wayenjalo bese efinyelela kuwe waye ngena ukwenza ngaleyo ndlela wafanele afe kuba akwenze ukuletha isipho sikaNkulunkulu kuwe njengomalala eBhayibheli wafanele afe kuba ayise unodoli omncane entombazaneni yakhe uKristu wafanele afe ukuba alethe uNkulunkulu kuwe sifuna ukusemukela kulobusuku futhi ngiyakholwa namakhanda ethu ekhotheme futhi nje asiphakamisele izandla zethu uNkulunkulu futhi sahlukanisele izimpilo zethu kabusha khona lapha kulobusuku uNkulunkulu nomusa sifuna isipho sakho ngilapha njengoba lenkathi kaKhisimusi Nkosi njengoba ngiqonda futhi ngibuka phezulu komhlaba futhi ngibona ukubebezelayo nobukhazikhazi bosuku ngingabona nje iphandle ngaleya njengoba iBhayibheli lasho lonyaka waselayothikeya wena ungaphandle kwebandla lakho uyenqatshwa umhambuma ebandleni lakho uqobo nakubantu bakho uqobo uyenqatshwa umhambuma into ethize eyaliwayo futhi uyaliwa ebandleni lakho uqobo uyaliwa phakathi kwabantu bakho abakufuni Nkosi futhi bakushiyile njengomalale ePayipini emgwaqeni uNkulunkulu waqhubeka ufa noma kanjani ukuze ulethe isipho sikaNkulunkulu kithi futhi sisemukela ngokuzithoba Nkosi ngikhulekela ukuthi uzogcwalisa nje izinhliziyo zethu nezimpilo futhi siphambukise kusuka kulobu busuku kuqhubeke futhi kwangathi ngakho konke singaba ngabakho njengoba sizahlukanisela wena ngiyemukele Nkosi maningi amaphutha empilo engiwenzile futhi uNkulunkulu othandekayo njengoba ngibi lapha kule ndawana engcwele lapho ivangeli kade lishumayelwa futhi lapho kade sikubona khona lapha ngisho naseku ukhanyeni okukhulu okukhanye phezu kwabo futhi sibonga kakhulu ngalokhu Nkosi ngizehlukanisela mina uqobo ngalokhu Khisimusi hayi futhi njengoba izwe belingenza noma ukunoma ukuphenya amakhasi amasha Nkosi ngifuna nje ukwemukela indodana yakho ngifuna ukwemukela isipho sakho Nkosi ngifuna ukwemukela isipho sokuphila okuphakade ngoKristu futhi mina qiniso Nkosi ngemukela isipho sikaKristu kimi ukuzama ukuzuzela wena abanye hamba nalowo nalowo yenza umama wekhaya omncane abe nomoya omuhle kakhulu futhi athobe ukuthi uzokwazi ukuholela abanye kuwe isipho omupha sona lobo bufaka lobo bufazane obunjengenenekazi elincane kwangathi angaba njengenenekazi kakhulu kuze kuthi omakhelwane bezolibona futhi bafuna ukufana nalo yenza indoda umsebenzi wasesitolo noma ngabe ubani Nkosi yenze ibe impilo ethobile njengoKristu ukuze amanye abone asazi ukuthi bami kuphi labo bantu khona lapho baba kodwa asifuni neze kushiya lowo omuhle umgwaqo omkhulu omdala kodwa sizoqhiyama sigebele phambili sifinyelele endleleni ephandle noma phi ukuba sithole umphefumulo kubeke lokho phakathi kokufinyelela kwethu Nkosi siyakhuleka futhi siphe ukuphila okuyobangela abantu ukuba bafune ukuphila kanjalo njengoba sizahlukanisela wena kulobusuku egameni likaJesu Kristu amen manje uma nizokhothamisa amakhanda enu futhi ngifuna ukunifisela nina nonke uKhisimusi omuhle kakhulu kwangathi isipho esikhulu sikaKhisimusi okuyisona sokuqala nokuyisona kuphela nesasekuqaleni nokuyisona kuphela esikhona uJesu Kristu abekabusha enhlizweni yakho kulobusuku kwangathi umoya ongcwele umeza kuwe futhi ukunikeza iziphiwo zokukhonzisa nezinto ezivela kuNkulunkulu ukuthi wena isipho ukuze uphile impilo engcono yilokho engikufunayo ngingaqoka kubani ukuphila kukaKristu kimi ukuba ngiphile kamnandi nangokunqoba kunoma bengingenza kuzo zonke iziphiwo zokuphilisa iziphiwo zeziprofeto zonke ezinye iziphiwo nginika uJesu nje ma ngiphile ukuphila ukuphila yilokho engifuna ukukuphila ngifuna ukuphila ukuze abanye bezokwazi leso ngesami leso isifiso sami ngoKhisimusi futhi ngikhulekela ukuthi leso isifiso sakho futhi ngikhulekela ukuthi uNkulunkulu uzosipha isifiso sakhe manje ake sibe nezwe livela kumelusi nokukhishwa futhi uNkulunkulu anibusise sizonibona ngolwesithathu ebusuku kuze kube yileso sikhathi uNkulunkulu anibusise